Asikhothame isethinhlokotete. Nkulunkulu othandekako, sibonga kakhulu namhla ngekuthulula lokukhulu kwebukhona bakho emkhathini wethu lesekwendekile. Futhi sibuke lokhu ngalokwecile lokucicimako kulensambama. Siyakubonga ngaleli culo lelisimanga kulona wesifazane longumKristu losanza kuhlabela leli culo namoya wakho lowehlile nekuhunyushwa-ke. Nkosi, akube njalo, siyakhuleka. Futhi uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi utosibusisa sonke futhi kwangathi inhliziyo yethu ingagcwaliswa ngenjabulo uma sibona lokukwenteka. Nkulunkulu othandekako, siyakhuleka kulenzambama uma bangaba khona labanye lapha longakakulungeli ukuhlangana nawe. Kwangathi leli kungaba li-awa labatokwenta ngalo leso sincumo sekugcina futhi batota kuwe ngekudalwa lokusha. Siphe kona. Sibusise sonke Nkosi, lesesinesikhathi lesidze kulomgwaco. Sikhulekela ukuthi utosifundisa tinto letinsha ngelivi lakho. Siphe kuconza lokungcono ngamoya wakho Nkosi. Wangathi angeta futhi ahumushe livi. Umhumushi lesinaye kuphela ngumoya. Sikhulekela ukuthi utosipha lokho namuhla. Sicela lokho egameni la Jesu. Amen. Logo kuyenelisa sikhathi lesinjepho angiyathi lenye indzawo lengcono ukuba kuyo ngaphandle uma kukusezulwini ngoba siva nje lugcobo lwaloko manje niyabona sihle etindzawonye etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu sibuthene etindzaweni tasezulwini. Nkulunkulu abusise thathe Florence futhi wendlula esikhathini selusizi nemathundi uyise usanza kuthathwa nje futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu busisa loyo mthwalo nemnakethu Demos umthwalo emahlombe omabili nesisindo sato tonke letingcungcuthela netindo udzinga imikhuleko yethu naye. Nkulunkulu abusise umnakethu Shakarian nakethu Carl Williams, impela ngiyajabula kuba lapha kule ngcungcuthela nawe emkhathini wabo bonke laba bazalwane labanemoya lomuhle futhi ngibe nenhlanhla yokuhlangana nalabanye futhi manje lenya yingxenye yami yekwephetha yale nkonzo ngekwati kwami ngako leni ngibuke manje kuthi ngikhone kuqhawulana nalamanye alamadosa lanemoya lomuhle futhi ngithole ukuhlangana nawo ngoba ngibuke ukuchitha inguna phakathi nawo eveni lelingcono into le lencane nje ngithemba ukuthi anginawuvakala kabi futhi akusiko lokuthuke kwaconzana angicabangi ngoba ngicabanga ukuthi kube inhlanhla ukuthi itolo ngiphiwe sipho ngumngani lapha sivela kumngani wami Danny Henry bekangumfana ngalelinye lilanga engcungcutheleni yabo somabhizinisi labangemaKristu eCalifornia bengine nemhlangano bengikhuluma kamatima impela ngekuphikisana nesimo sesikhathi futhi ngiyethemba ukuthi wonke umuntu uyakuconza lokho akusiko ukuthi nginebubi enhlitweni yami akusiko lokho cha nine impela ndoconza ukuthi angingakuconzi ngaleyo ndlela kodwa ngifanele nje ngikusho lokufika kimi ukuthi ngikusho. Kwase-ke emva kwalokho lo mfolo omncane umnakethu loyibhaptist futhi ngicabanga ukuthi usihlobo lesithithe salenye ingcweti yeli filimu futhi weda kuthi angigaxe ngomkhono wakhe kuthi athi inkosi ubusise mnakethu uBranham ngifuna nje kubeka livi lemkhuleko wase uqala kukhuluma ngesifrentshi nalo mfana akathi naleli lodwa ligama lesifrentshi nalomunye wasukuma longathi wesifazane lomkhulu losuka ngikholwa ukuthi bekawaseLouisiana wathi leso sifrentshi ngakho-ke kwakukhona indoda laphaya yathi leso sifrentshi futhi bebakubhalile ukuthi kwakuyini nginekhophi yasekucaleni lapha kwase-ke kwenteka kwaba nemfolo omncane ahamba esuka ngemuva futhi eta ngembili ufuna kubona la manothi abo futhi bekangumhumushi wesifrentshi ka-UN yena sifrentshi sibili nje futhi ngithanda kufunza le note lena inothi yasekucaleni yalomunye wabo futhi yayivela kule ndvodza le yayikade ihumushile ngingahle ngingakhoni ukubita ligama layo kahle nje nguLedux Victor Ledux ungumfrentshi wekutalwa manje nangu lo mlayeto Ngoba ukhethe indlela lencane, indlela lelukhunyana, wena uhambe ngekwakho ukuthi khethela. Uthethe sinqumo lesiqinile nalesingiso ngqo, futhi kuyindlela yami. Ngenxa yalesinqumo lesi lesimqoka kakhulu, indzawo lenkulu kakhulu yelizulu ikuhlalele. Sinqumo lesihle kangaka pholo sendile. Lesi ukuso lucobo ngiloko lokuyonika futhi kwende kufezeka unqoba lokukhulu kakhulu ebuNkulunkulwini beluthando. Ngesikhathi ngithola lokho niyati, ngesikhathi ngiqala kuva abantu bakhuluma ngetilimi ngingagceki lutho. Ngiyabona ngoba ngike ngakubona kungiko mbamba, kodwa sonke sikhathi ngimangala. Kodwa ngesikhathi lokho kwendeka futhi ngathi ukuthi uthunywa kwakuyini emva kwako, ngangathi ukuthi kuvela kuNkulunkulu. Ngakho-ke umnakabo ahleti lapha, ummeli lowatiwa Sibili, unginike sipho lesivela kuDani. Dani bekasanza kusuka eveni lelingcwele futhi bekalele etikwelithuna ethuneni njalo, lapho Jesu bekakadze abekwe khona emva kwekufa kwakhe. Futhi ngesikhathi akwenda wathi ngefika emcondweni wakhe, nemoya wenkosi wehlela kuye, waphumela entabeni iCalvary lapho kubethelwa kwakukadze kwendeke khona. Wase uthatha lucedu lwelidwala futhi wabuya wase ungendela lipheya letigcivito temikhono yelihembe ngalo. Futhi ngitithanda Sibili, futhi manje lokhu kusobala Dani akakwati lokhu. Kodwa manje ebuseni ngisengaphandle emkhulekweni ngibuke phansi kuleto tigcivito temikhono yelihembe, futhi ngasinye sathu uma ndocaphela silindwe ingadi kanti futhi sinemuca loconze ngqo ekhathi kuleso ngasinye. Futhi lapha emlayetweni lawuniketa uvela kuNkulunkulu waleconzile indlela lencane, ufanelana kahle kanjani nje ngiko kanye nje. Ngiyacabanga ukuthi lokho bekuluhlobo mhlawumbe lwenhlanhla noma. Futhi ngimbonga Sibili Dani, umtshele mnakethu ukuthi ngikuthokotela kakhulu lokho. Kanye Nestre, lenye into lengakejwayeleki, ngacela umkami ngikusa lengagcoka ngako leli hembe, lalifanele libe netigcivito temikhono yelihembe. Futhi wathi, ngikhohliwe kuletha tigcivito takho temikhono yelihembe. Ngako inkosi yayinaletinye leyayinginikete tona. Oh, kukuphila lokunenkhatimulo akusiko bazalwane na, kuhamba ebululeni belivangeli nje. Futhi noko ebululeni balo liyindlo lenkulu kunayo yonke lengathi ngayo, angathi lutho ngalo. Futhi ngekuthi lendiwa labalula kuthi ngaba nelithuba lekuta kulo. Niyabona, futhi ngemusa kaNkulunkulu. Manje kulenzambama angifuni ukuthatha isikhathi lesiningi ngoba ngiyathi ukuthi niya emabandleni kusihlwa. Ngiyacabanga nonke nini etivakashi lapha nifanele niqalade langempili, nibone labafundisi laba futhi ba oh batojabula ukuthi nibe senkonzweni yabo kusihlwa. Batonentela lokuhle, akungabateki niye kulomunye sonto sikolwa manje ekuseni ladolobheni. Futhi sisenale tingunguthela futhi kubosomabhizinisi beFull Gospel, ngicabanga ukuthi besifanele sinikete konke kwesekela kwethu lesingakwenda emabandleni ethu, ngoba ngulapho bosomabhizinisi bethu aya khona. Futhi manje yindlu yaNkulunkulu, futhi ngiyethemba ukuthi nitovakashela libandla lelidzide kusihlwa. Kusasa ebusuku kuvalwa kwengcunguthela, ngiyakholwa. Futhi ngiyacabanga basimemetele sikhulume lokhu kuthi ngidoba lapha inkosi Thanza kuva umlayeto waso. Nkulunkulu anibusise nonke. Manje angitisho ukuthi ngingumshumayeli, ngiluhlobo lwe anginayo imfundo lenele ukuthi ngitibide ngomshumayeli. Umshumayeli uma usho lokho bakubuke ukuthi ube neticu letilidlanzana ekolishi. Futhi anginalutho kodwa ngulesi dubulelo lesincane. Ngiyabona na, ngitama kulandzela timfu letigulako. Uma ngingaphumelela kuti buyisela emuva edlelweni lababe, uma ngenta emaphutha ningithethelele. Angisuye siyazwe tenkolo, angimgceki siyazwe tenkolo. Theolo, isayensi yetenkolo ilungile, inguloko lesikudzingako. Kodwa ngaletinye tikhathi ngigceka simo lesingene kuso. Lokho akukaconzi noma kukumuphi umuntu lothide ngamunye, ngumlayeto nje. Ngifisa kwangathi ngabe bewungesiwo wami kutsi ngiwunikete ungitsabula ngibethe icucu ngoba uyathi kutsi utivela unjani ngebantwana bakho lucobo niyabona na awukutonzi yini kutsi uthethise umntwana umbhavumulele noma lokudzide noko ngingumtali nami futhi ngiyathi kutsi kusho kutsini futhi ngiyethemba kutsi nitongithethelela futhi ngifuna nende kanjena uma nihledi kulenzambama ngitocela umusa wenu nginalamafishane nje lamancane emanothi lambalwa lapho njengoba nginitshelile ngifanele ngikwente lokhu ngibhale imibhalo yami kwakuvamisile ngangicishe impela ngilicaphu nelibhayibheli ngenhloko kodwa hhayi manje ngendlule etimphini letimatima letiningi kakhulu engimdzala kakhulu kuloko kodwa ngiyethemba kutsi nitongilalela sikhashanyana nje kulenzambama futhi nje impela nivule inhlitiyo yenu futhi nitame kukuconza lele ngikugubhako ngako-ke ngicabanga kutsi kutoba ngcono ikakhulukati belusi baleli dolobha netindzawo letehlukene ngiyethemba kutsi nitolalelisisa impela futhi manje kwendeni loko kwendeni ngaloko ngendlela lengenda ngayo uma ngidla iphayi yami lengiyikhontile icherry lenye yenyama yami lengiyikhontile inkukhu kodwa uma ngidla lolumnanzi lucedu lwecherry pie bese nje ngidibana nendumbu ngingeke ngiyiyekele le phayi ngivele nje ngilahle le ndumbu bese ngichubeka nekudla iphayi niyabona na ngidibana nelithambo lenkukhu angilahli inyama yenkukhu ngivele nje ngilahle lithambo le ngako kube-ke bengitosho into lethite lobe ungeke uvumelane nayo noma ngasiphi isikhathi-ke vele nje ulahle leyo ngcenye futhi kodwa yibukisise kahle qiniseka ukuthi lithambo manje niyabona na futhi-ke asengiphinze ngisho ukuthi uma kuyimbewu ukhumbula iletha kuphila lokusha ngako bukisisa kamatima impela futhi kwangathi inkosi ingabusisa umnakethu uCarl Williams ushito into lethite ngalolunye busuku mayelana nekutiyekelela ekukhulekeleni labagulako loku kungaba kuhle kakhulu ngiyathi ukuthi loko kungaba kuhle kodwa sivele nje asikakulungeli lapha loko kuletha lilayini lemkhuleko futhi angathi noma umnakethu orali noma ngumuphi walalabanye bazalwane loke waba nemalayini emkhuleko etingcungcuthelene noma cha angathi ngikutamile kabili noma emahlandla lamathathu kodwa ngaloko ejwayelekile uma sicukule sinjengalesi utofanele unikete emakhadi alabakhulekelwako niyabona kude ukwende ngoba ungeke wakwenda akusiyo inkundla lenkulu yindlu yankulunkulu niyabona na inikelwe loko futhi bayacinzetela futhi bafuce futhi ninemakhadi niyabalayinisa ngalokuhlelekile ngako bhili ungibutile wathi ngingaya yini ngaleya nginikete emakhadi na bantu bangicela emakhadi ekukhulekele ngithe cha bhili asiyekele umoya loyingcwele nje wente loko lofuna kukwenda niyabona na loko niyabona futhi simiyekele mhlawumbe akhe kukholwa futhi nje niphiliswe lapho nikhona niyabona na kodwa niyabona na uphilisa kankulunkulu kungulokuncane evangelini futhi ungeke wenda lukhulu kulokuncane noma ngubani uyakwathi lokho kodwa ba kulidweba lolusetshenziselwa kuthola abantu ukuthi bakholwe ebukhoneni lobungetulu kwemvelo noma nkulunkulu lokungetulu kwemvelo kukhona bese-ke ngaloko uma bangabuconza bukhona bakhe khona-ke baphiliswe niyabona ngekukholwa babukholwe manje ngifuna kufunza lokunye lokuphuma evini lankulunkulu lithestamenti lelisha bese-ke ngifuna kuthatha sihloko kule testamenti lelisha nalo mbhalo futhi ngikhulume kulenzambama ngesihloko kwesikhashanyana nje futhi angifuni kunihlalisa sikhathi lesize kakhulu netinkonzo okusihlwa kodwa khumbulani ngiyethemba ngitende engacaca nje kunikeni kunaka kwenu kwesikhashana uma nithanza manje ngaphambi kwekuthi sente lokho asikhothamisethe inhloko tethu futhi niyadi besingahlabela kaningi kakhulu besingamemeta kaningi kakhulu side sishe emavi futhi besingahlabela ngesikhathi lesingasiso noma simemete ngesikhathi lesingasiso kodwa nayi into yinye asiphume eluhlelweni uma sikhuleka bengingafisa ukuthi emadoda akhuleke nzawo tonke aphakamisa tandla tawo letingcwele ngaphandle kwekungabada noma babe kuyinhlanhla lenkulu kunato tonke umuntu lofako lake abanayo kwaku kuvala emehlo akhe nekuvula inhlitiyo yakhe bese ukhuluma nawe futhi siyathi ukuthi uyeva uma nje besingakholwa ukuthi uyeva ngoba Jesu wathi uma nicela noma yini kubabe egameni lami uyophiwa loko kwakusemibanzeleni uma singeke sikungabathi ngako babe siside ukuthi sikholwe kulenthambama futhi ticelo tethu titophiwa futhi kwangathi kungete kwabakhona nalesi sodwa sithundi sekungabathi noma kuphi kodwa kwangathi kungafezeka letinto lesiticelako futhi loko ukuthi uNkulunkulu ngeligama lakho lelikhulu lihlonishwe namuhla ngekungenisa embusweni wakho wonke umphefumulo lolahlekile nalodukako ukuthi ube ngaphansi kokuvakala kweliphimbo lethu noma le tape ingeke ifinyelele khona ngephandle iyongena emaveni emaheden lapho aya khona emhlabeni jikelele ngiyakhuleka babe losezulwini ukuthi akunaba khona umuntu lobuthakathaka emkhathini wethu namuhla uma inkonzo seyiphelile kwangathi inkosi uNkulunkulu engasinzisa wonke umphefumulo lolahlekile ukuthi aphilise wonke umtimba logulako ukuthi agcwalise inhlitiyo yalabantwana bakhe ngenjabulo kungako sinekukholwa nkosi ucela egameni laJesu uNkulunkulu babe wethu ngenxa yokuthi wethembisa ukuthi uyokufa futhi lokhu kwenkathimulo yakhe amen
in St. John's gospel the 17th chapter
evangelini laJohane longcwele sahluko selishumi nesikhombisa futhi sicale ngelivesi lemashumi lamabili ngifisa kufundzela kwesihloko ngicabanga ukuthi kunjalo futhi angiceleli laba bodwa kepha nalabo labatokholwa ngimi ngemavi abo kuthi ngikholwa ukuthi ngithole indzawo lengesiyo manje ngiyaxolisa umzuzwana nje ngifuna umkhuleko waJesu lo noma hayi umkhuleko waJesu njalo kodwa yakhe ngingahle kube ngimake phansi lapha esihlokweni sami indlo lengesiyo kulapho Jesu akhuleka khona kuthi noma bekasho ukuthi ngingesifazane ahelelwa kubeleka umntwana wakhe kutalwa ubeleka umntwana loko kukuLuka noma Johane na Jack kukuphi loko na selishumi nesithupha saJohane bengicabanga ukuthi loko bekungiko kodwa akungavakali kakhulu kufana nako selishumi nesithupha saJohane livesi lemashumi lamabili nakunye impela livesi lemashumi lamabili nakunye impela naku lasikhona Johane longcwele sahluko selishumi nesithupha livesi lemashumi lamabili nakunye kuthi babe cha nakethu Jack loko solo akusiko ngemashumi lamabili lishumi nesithupha livesi lemashumi lamabili nakunye nginesahluko selishumi nesithupha saJohane longcwele livesi lemashumi lamabili nakunye kodwa ku nginelephutha na yebo ke kukhona inyakanyaka kuleli kuhlangene kuleli bhayibheli yebo mnumzane balibhale kabi yebo mnumzane niyathi kuthini lelo liciniso impela nali libhayibheli lelishasha ngisandza kulithola nje futhi line libhaleke kabi kulungile ngiyabonga kakhulu lishumi nesithupha livesi lemashumi lamabili nakunye ngiyabonga kakhulu liciniso lelo wesifazane uma ngicinisile ngithi kini kuthi nine nitolala nikhale nilile kepha live liyojabula futhi nine niyoba lusizi lwenu luyoguculwa lube yintokodo wesifazane uma sekahelwa uba nelusizi ngoba sikhathi sakhe siyede kodwa masinyane nje uma sekambelekile umntwana akabe asabukhumbula lobuhlungu ngenxa yenthokoto ukuthi kutelwe umuntu emhlabeni ngiyabonga kakhulu mnakethu ngikuthokotela impela lokho manje lokho impela kwenteke esiphosiso ekubhalekeni lapha eBhayibhelini likhasi lifakwe endzaweni lengakafanele futhi nje ngikuthole eBhayibhelini lami lelidzala iScofield ngase ngithatha leli futhi ngaphuthuma lapha nalo emizuzwaneni lembalwa nje lendlulile ngoba umkami usandza kungipha leli nje libe sipho sakhisimuzi manje ngifuna ukukhuluma kulenzambama etikwesifundo lengisimemetele inhlungu tekubeleka manje lokho kuvakala kabi kakhulu kodwa kuseBhayibhelini. Ngikholwa ukuthi Jesu lapha bekakhuluma ngokuthi njengoba athi niyoba nelusizi, kepha lusizi lwenu luyoguculwa lube yintokodo. Akhuluma nebafundzi bakhe lapha athi kuthi kutalwa kwebuKristu kwakutoba khona futhi manje lolomdzala ufanele afe kude kutalwe lolomusha kuthi ube nanoma yini letalako ifanele ibe nebuhlungu belusizi futhi impela bebatondlula ebuhlungwini belusizi nebuhlungu kuthi besuke emthethweni baye emseni. Lokwejwayelekile kutalwa kwemvelo kufanekisa kutalwa kwakamoya. Tonke tintfo temvelo tifanekisa takamoya. Kuthi siyathola kuthi uma sibuka ngephandle lapha emhlabathini, kuthi sibone sihlahla emhlabeni sikhula, sizabalazela kuphila. Loko kukhombisa kuthi kukhona sihlahla ndzawana thite lesingafi, ngoba sikhalela indlo letsite. Sithola abantu akunandzaba ukuthi badzala kangakanani, bagula kangakanani, futhi simosini bayakhala ukuthi baphile ngoba bayakhombisa ukuthi kukhona ukuphila ndzawana thite lapho siphila khona. Siphile kute kube phakathi. Caphelani ukuthi kuphelele kanjani. Manje kuJohane wekucala sahluko sesihlanu livesi lesikhombisa, ngikholwa ukuthi ngiko uma ngingaphosisi, kwathi bathathu labafakazako ezulwini, Babe, Live naMoya loNgcwele, laba labathathu bamunye. Bathathu labafakazako emhlabeni, labo ngemandi, ingadi naMoya, futhi bavumelana kukunye. Manje caphelani, lalabathathu bekucala bamunye, labesibili labathathu basemhlabeni labavumelana kukunye. Ungeke ube nababe ngaphandle kwendvodzana. Ungeke waba nendvodzana ngaphandle kwekuba namoya longcwele. Kodwa ungaba nawo emandi ngaphandle kwengadi, nengadi ngaphandle kwamoya. Ngicabanga ukuthi eminyakeni yethu ukufakazele lokhu ukuthi kuliqiniso. Emandi, ingadi, umoya, kulungisiswa, kungcweliswa, umbhaphathiswa amoya longcwele. Loko kufanekisa noma kwenda noma kona sibili lokususa kutalwa kwemvelo. Bukani uma wesifazane noma yini isemihelweni kuthi itale, indwa yokucala le ntekako, kubhoboka kwemandi, kubeleka lokwejwayelekile. Indwa yesibili ingadi, bese kuba kuphila. Emandi, ingadi, umoya, naloko kufaka ekhatsi lokwejwayelekile, kubeleka kwemvelo. Futhi kunjalo nasezingeni lakamoya, ngemandi, kulungisiswa, nekukholwa, kukholwa kuNkulunkulu, kumemukela yena njengemsindisi loconzene nawe, nangekuthi ubhaphathiswe. Kwesibili kulungisiswa kwakamoya, kuthi uNkulunkulu uhlanda umoya kuto tonke tingqephe live, nesifiso selive. Bese-ke umoya loyingcwele uyangena kuthi unikete kutalwa lokusha, bese ugcwalisa leso sitsha lesingcwelisiwe. Sibonelo nje njengaloko, manje loko nginitshelile, leningakukholwa kubekeni eceleni bese-ke nidla le phayi. Caphelani, manje ingilazi lebekwe ngephandle egcekeni letinkukhu. Awuveli nje uyithathe leyo bese uyibeka etafuleni lakho, bese uyigcwalisa ngemandi noma lubisi. Cha, ngekuyithatha kulungisiswa, kuyihlanda kungcweliswa, ngoba ligama lesiGreki lelithi ngcwelisa liligama lelisho lokunenge, lelichaza ukuthi kuhlantiwe kwase kubekwa eceleni kuthi kusetshendiswe, hhayi ukuthi kuyasetshendiswa, kusetshendiswa. Bese-ke uma uyigcwalisa ifakwa ekusetshendisweni. Ngiyaxolisa ngalokhu manje, kungesiko kulimata. Ngulapho nini ema-Pilgrim Holiness maNazarene nehluleka khona kuhamba, nichubeke, nikhuphuke, niyongena ePentecost. Nahlandwa ngekungcweliswa, kodwa ngesikhathi senilungele kufakwa ekusetshendisweni ngetiphiwo tekukhuluma ngetilimi naletinye tintfo nakwala, nawa nabiyela ehokweni futhi. Niyabona na, manje nguloko, nguloko lokwentekako. Uhlala njalo kwenta loko. Manje kungesiko kunigceka manje, kodwa nje ngifuna kususa loku enhlitweni yami. Futhi loko bekukathe kuvutha kimi kusukela ngibe lapha, ngako ngingahle ngikwente nabo. Nje uma umusa wakhal na Demos kanye nabo newenu nonke, ngitotama ngemandla ami onke kukhuluma umphefumulo wami kuko. niyabona bese ke kuba kini lokwejwayelekile kufanekisa kwakamoya manje siyathola ke kuthi sekutelwe ngalokugcwele uma luswane ngalokuvamile manje uma kubhoboka emandi awudzingi kwenta lutho lolukhulu kangako ngako futhi uma kuvela ingadi awudzingi kwenta lutho lolukhulu kangako ngako kodwa kude uthole kuphila eluswaneni ufanele kulubhansuda futhi ulwende lukhale kakhulu futhi loko yi manje ngaphandle kwemfundo njengoba bazalwane bami lapha baceceshwe kahle kakhulu kuyo yabo kodwa ngifanele ngithathe imvelo kukufanekisa futhi nako lapho ukhona nguloko lokwendekako kubide kubhansudwa sibili kufinyelelisa loku kubo manje uthatha loluncane luhlobo loludzide lokwethuka mhlawumbe ungeke udzingeke ukuthi ulubhansude kodwa nje uthi kulwethusa kancane wona kanye lomcondo walo lutalwa ngaletinye tikhathi kuyokwenda lubambe uludlukutise alucali kuphefumula lubhansude kancane bese ke lukhala kakhulu ngetilimi letingatiwa kulolu cobo ngiyacabanga kodwa lona empeleni futhi lwenda umsindo futhi ngicabanga ukuthi uma luswane lutalwa nje ngekutalwa lufile lungenamsindo kungekho mizwa lolo luswane lolufile kuleyo indzaba ngelibandla namuhla incubo nebantwana labaningi kakhulu labatalwe bafile kunjalo badzinga kubhansudwa kwelivangeli ngiyabona futhi ngako kubavusa kubenta basangluke kude nkulunkulu aphefumulele umoya wokuphila kubo futhi manje sithola ukuthi loko kuqinisile impela kuyisayensi yetenkolo lengakahlutwa kodwa liciniso empeleni ngako caphelani ekutalweni kwembewu le mbewu lenzala ifanele ife ngaphambi kokuthi kutalwe lensha ngako-ke kufa kumatima noma ngasiphi isikhathi
So it's painful, it's distressful.
Ngako kubuhlungu kunelusizi. Kutala kuyafana ngoba uletha kuphila emhlabeni futhi kubuhlungu. Jesu washo ukuthi livi lakhe lalimbewu umhlanyeli laphuma wayoyihlanyela. Manje sonke sikwejwayele lokho. Futhi ngifuna ukufundisa lokho njengesifundo sasonto sikolo ngoba lisonto. Ngaphelani ke lelivi lokulimbewu. Kodwa kumbulani imbewu iveta kuphela kuphila lokusha uma ifa futhi kungaleso sizathu kwakulukhulu kakhulu kulabo bafarisi ukuthi baconze inkosi yethu Jesu Kristu ngoba bebangaphansi kwemthetho nemthetho wawulivi laNkulunkulu esimeni sembewu kodwa ngesikhathi livi lendiwa inyama futhi liba hayi ngumthetho kodwa ngumusa Manje umusa nemthetho kungeke kwabakhona ngesikhathi lesifanako ngoba umusa ungethula ukhashane kwemthetho umthetho awubalwa ngisho nekubalwa futhi ngako ke kulukhulu kakhulu kubafarisi ukuthi bafe emthethweni wabo kuze kutalwe umusa kodwa ufanele uhambe lemithetho lemibili ingeke ibe khona ngesikhathi sinye ngeke ube khona umthetho lothi ungeca lolo phawu lomgwaqo nalomunye uthi ungalweca lomunye uthi ungakwenda lomunye uthi ungeke bona kufanele kube ngumthetho munye ngesikhathi mhlawumbe ngalesinye isikhathi wawungendlula kulo kucaphelisa wendlule kulo kodwa kulesikhathi lesi libovu mani yabona futhi ngako ungeke kube khona imithetho lemibili lekhona ngesikhathi lesifanako manje siyacaphela ukuthi njalo ku umcabango wami manje kini kubita buhlungu lusizi ungathokomali bukani ukuthi labo bafarisi bafa kanjani kulowo mthetho ngekwendlula ebuhlungwini lusizi kungathokomali kodwa kufanele kube khona manje sithola ukuthi imvula leletha sithelo etikwemhlaba iyatalwa njengoba kwasho imbongi emasimini ekuduma kuleti mahedle ibhakabhaka leti mankelenkele kodwa kube saside kuduma naleti mahedle tibhakabhaka leti mankelenkele leli thonsi lelincane lelicwengekile lemvula leliphakanyiswe lisuka etilwandle futhi lacwengeka lisuka kuswayi belingeke litalwe kubita lo mbane kuchuma kwekuduma lokumahedle into lesabekako kuveta emathonsi emanti lathambile lasicebetho kubitha buhlungu kuletha kutala kubitha kufa futhi njengoba kufa emafu imvula iyatalwa ngoba imvula ingcenye yalelofu lokunye kufanele kunqamuke kude kuphile lokunye manje nebazalwane bami lapha labanye babo bekakhona bebangakunika yonke imithetho yaletho dindo mina ngingeke ngikhone manje ake sehlele kulokunye kwebufakazi lobuncane nje ngicabanga ukuthi lenye yetimbali letinhle kunato tonke wonke umuntu banemibono yabo ngato kodwa ngicabanga ukuthi imbali lenhle kunato tonke cishe lesengike ngayibona isemuva empumalanga umnduze wasesitibeni bangakhi laba-ke babona umnduze wasesitibeni na oh akukho lutho nje lolufana nawo kimi kodwa nike nachaphela ukuthi lo mnduze wasesitibeni wawufanele ube njani na ngicabanga ngaloko jesu lakusho caphelani umnduze kuthi ukhandleka futhi uphotheke kanjani kepha noko ngiyasho kini kuthi solomoni ebukhathikhathini bakhe bonke bengake embathisi kwamunye walena ngoba bukhathikhathi basolomoni nekwembatha kwakhe konke kwakuke kwentiwa kodwa umnduze ebuhleni bawo kuphila lokuwenta ube muhle hhayi kugcobisa lokuthide kwekwentiwa kuko lokupendiwe njengebesifazane bakithi nje angicabanga ukuthi nifanele nibe nako konke loku lokuluhlada niyati neticwabitisi temehlo niyati tiphume kanjalo nako konke loko kwenta tingalo noma cha ngiyayicubanisa leyo nto konke kusebusweni bakho ukwenta ubukeke kahle ubukeka kahle kuhle njengoba kwenta uma utowengeda kancane 10:2:4 ukuhlanganise konke ndzawonye najohane 3:16 lomncane kuyokwehlukanisa noma yini maxfeta lake etama kukulungisa niyabona na umyeni wakho uyokuthanda kakhulu wonke lomunye umuntu uyokuthanda nginesiqiniseko ukuthi nankulunkulu utokuthanda umnduze wathi ucapheleni kuthi umila kanjani ukhandleka fanele utikhuphukele wona lo mnduze wasesitibeni lomncane bukani ukuthi wendlulaphi kungcola inkucunkucu lutsaka emantilane lutsaka emantila angcolile ucinzetela indlela yawo wendlule kuko konke loko lesakhi impilo lesincane sekuphila sitisebentela sona sisuka phansi ekugcineni kwesitiba lapho khona emacoco netindlo tikhona khona bese-ke utikhuphukela wona wendlula kuko konke loko kodwa uma sewufika ebukhoneni belilanga uyatalwa le mbewu lencane ichekeketeka ivulekele ekuphileni ngeke yakwenta loko ithe endlule kuso sonke lesigaba ifanele endlule kuloko yendiwa nguloko-ke kungenxa yekuthi lilanga lucobo lwalo ngilo leliyithonsako futhi uma seyifike ngalokugcwele ngetulu kwawo onke emandla angcolile nenkucunkucu kanjalo njalo khona-ke ijabule kakhulu ivele nje itinikele yona ngekukhululeka futhi kuphila lokuhle uma ifika ebukhoneni baloko lobuyidonsela etulu ngicabanga ukuthi loko ngumfanekiso lomuhle wempilo yemkristu uma into lethite ikudonsela ngaphandle kwelive kude kuthi ngalelinye lilanga utalwe ngco ebukhoneni bayo ngamoya loyingcwele kuhle kanjani pho uma utama kuwusita uyowubulala njengemantshwele lamancane uma litalwa niyadi uma uke wabacaphela labafoli abancane lapho ngetulu nje kwemlonyana walo noma nguyiphi inyoni letalwa ecanzeni ine yavuthwa leli gebhuta leli canza lelidzala lingcenye letinzala letingekhathi kwelicanza tifanele ibole isuke futhi ifanele ithathe lo mlonyana futhi iwaye iye emuva naphambili ite ichekede ligebhuta ngikubida ngokuthi likofoya indlela yayo yekuphuma endase Kentucky lapho ngivela khona ikofoya indlela yayo yekuphuma abakaze bayithole indlela lengcono niyabona na leni na yindlela leniketwe nguNkulunkulu Watama kulisita utolibulala. Uchobote leligebhuta ulisuse kulo. Litokufa, niyabona na. Lifanele lisebenze kumatima, lichekete. Ngoleyo ndlela umKristu lafanele ayende. Akusuye nje umuntu akuchawula sandla, akuthatha ukungenisa. Ufanele ulale lapho ute ufe ubone futhi nitalo embusweni waNkulunkulu. Yindlela leniketwe nguNkulunkulu. Awuhambi ungene ngencwadi noma uchawule tandla futhi ujoyine upombe uthonsele phansi. Ufanele kalula nje usuke elugebhutheni loludzala. Caphelani kude indlela lengcono labake bayithola abayitholanga indlela lengcono yemthana kuthola loko lakufunako ngaphandle kwendlela leniketwe nguNkulunkulu yakhe manje uma lo mthana lomncane atalwa beungabeka insimbi lekhala kuphansi lapha eceleni kwembhedze wakhe lomncane uthi ndlotsana yami lencane ngingusiyazi wetenkolo endleleni ngifunde etincwadi ngekuthi ukhuliswa kanjani umntwana Futhi ngiyakutshela umntwana wesimodern utele ekhaya lesimodern ngumtali lo simodern uma sewulambile noma udzinga make noma mine vele nje ushayele insimbi lencane lekhalako ungeke kuke kusebenze indlela kuphela langathola ngayo loko lakufunako ukuthi akukhalele leyo indlela yaNkuluNkulu futhi ngileyo ndlela lesithola ngayo loko lesikufunako ukukhalela khala kakhulu Ungabi nemahloni. Uthi ngilambele uNkulunkulu. Angikhathali noma ngabe emadikoni belusi noma ngabe yini lekhona. Memeta kakhulu noma kunjalo. NgoJones bahleti lapho. Kwenda mehluko muni. Khala kakhulu ngileyo ndlela kuphela lekhona yekukuthola. Ute uthole lusido. Wakufundisa lokho ngesikhathi alapha emhlabeni. Niyathi mayelana naleli jaji lelingakalungi. Lithonzi lelincane lemadolo. Angiyathi indlela yokwakheka kwalo. Mhlawumbe kungaba khona isayensi lapha ye. Ngitosho nje indlela lengicabangako. Ungahle kube luhlobo loludzite nje lwesimo semoya lominyene losemkhathini lobusana ndzawonye ebusuku lobumnyama bese lehlela emhlabathini. Futhi uma kwenda lidalwa ebusuku. Kodwa ekuseni lilele lapho kumakhada futhi liyachuca edlebeni lelincane letjani noma lilenga elayinini lakho lekweneka kodwa nje ake kukhanye lilanga kanye ngephandle nikena caphela ukuthi lithola kujabula kanjani na liyakhatimula nje futhi livevethele ngani na liyathi ukuthi kukhanya kwelilanga kutola udonsela emuva liye lapho labe likhona ekuqaleni futhi unjalo wonke wesilisa nowesifazane Lo telwe ngumoya kaNkulunkulu. Kukhona lokutsite ngako. Uma kukhanya kusabalala etikwethu. Kuthi siyajabula ngoba siyathi ukuthi sibuyela lapho sivela khona esifubeni saNkulunkulu. Lingakhatimula ngenjabulo uma lishaywa lilanga kusobala. Lati kuthi liya lapho livela khona. Letindwo letincane letingakacosakali. Kodwa besingeke sichubeke nato. Kodwa asesithole lenye into. Siyathi ukuthi lembewu lenzala ifanele ngaphambi kokuthi imbewu lensha iphume embewini lenzala ifanele ibole mbamba ingafi kuphela kodwa ibole emva kokuba seyifile siyathi ukuthi lokho kuliqiniso leyo yinto lefanako ekutalweni lokusha asibuyele inhlobo emuva kodwa siya embili uma utelwe kabusha futhi kungako ngicabanga ukuthi namuhla sinalokunenga kakhulu hayi lokunenga kakhulu njalo kutalwa lokusha kwelucobo kungoba imbewu imhlawumbe itovelana nelivi noma umuntu kodwa abafuni kubola basuke engcubeni lenzala lebe bakuyo abafuni kuphuma kuyo Bafuna ukuhlala engcubeni lenzala futhi batisho ukuthi banekutalwa lokusha noma umlayedo weminyaka siyakuthola lokho ngaphansi kwaLuda Wesley emaPentecostal nayo yonke leminye iminyaka basasolo betama kubambelela engcubeni lenzala futhi batisho ukuthi banaloko kodwa umnyaka wengcubo lenzala ufanele ufe ubole kude uvete lokusha basafuna kubambelela Caphelani Bayathi ukuthi lenqubo lenzala ifile Kodwa nje abafuni kubola baphume kuyo. Manje kubola kulapho seyiphele khona mbamba. Lapho kutisho kuyendiwa kuthi batelwe kabusha. Kodwa kutisho kuphela kusibonakaliso lesitelwe. Lokubolile kuveta kutalwa lokusha. Kufanele kubole kusuke kuko. Njengoba nje sentile kuyo yonke iminyaka ngemaweseli nabo bonke labavelako. Kodwa into yako ikuthi emva kwaloko kutalwa lokusha kuyatalwa. Wesley noma Luther wavela nelivi linye labalungile batophila ngekukholwa. Yebo ke beyangeke asabane kubambelela enqubeni lenzalo. Wathi ngeka kuthi aphume kuyo. Kwaseke ngesikhathi bakaCalvin bathola libandla lasesheshe esimeni lesinjalo ngaphansi kwemfundiso yakaCalvin. Waze uNkulunkulu wavusa imfundiso yaArminius lokwakunguJohn Wesley. Le ngqubo lenzala kwathi ngeka ife kude kuvele lentsha. Uthi ngesikhathi umnyaka waWesley unqamuka nayo yonke iminyaka lemincane noma emadlebe laphuma eluhlangene noma sishakato ngesikhathi saWesley. Niyabona ngesikhathi iPentecost iphuma nekubuyiselwa kwetiphiwo bathingeka baphume kuBaptist iPresbyterian Pilgrim Holiness emaNazarene iChurch of Christ lebitwa kanjalo nako konke lokho bathingeka baphume kuyo babole basuke kuko kuthi bemukele kutalwa lokusha. Uhlala njalo ubitwa ngeluhlanya. Kodwa kunjengoba Paul asho ngesikhathi abola aphuma kuloko lake atisho kona. Wathi ngendlela lethiwa kweduka, nguleyo ndlela lengumkhonda ngayo uNkulunkulu wabo babe, ngendlela lethiwa kweduka. Niyabona na, bekemukele kuphila lokusha, lithesamente lelidzala lase litale lelisha, futhi kwathi ngeka abole, asuke kulelidzala, futhi nje alende sithundi, kude abe. Ngulapho nje lasikhona manje. Manje ngibeketeleleni. Kodwa lo ngumbono wami emabandla sasebenda ngenqubo kakhulu sewuze ungasakhoni ngisho nekungena kulinye ngaphandle uma usonza kulo. Ufanele ube nelikhadi lenhlanganyelo noma luhlobo loluthithe loluyinkomba. Futhi ngekukholwa lokhu umnyango kuphela lengicishe engawuvula ngulaba bosomabhizinisi. Futhi kuphela nje uma bangesiyo inhlangano ngingangena nabo. Kodwa futhi ngithole kuletha umlayeto lenguva kuthi usenhlitweni yami uye kubantu. Kodwa sekungene kakhulu ekusebenteni ngenqubo. Futhi ngiyanithanda nini bantu emaPentecostal. Futhi iPentecost ayisiyo inhlangano empeleni. Nimane nitibide ngaloko nje. IPentecost isendakalo futhi akusilo lihlelo. Kodwa niyabona into yako ngulena. Kulukhuni kakhulu emadodzeni namanengi. Uma akubuka futhi akukholwe futhi akubone kukhonjwa kanjalo uNkulunkulu evini noko. Kulukhuni kakhulu kubola usuke kuleyo ndlo lobe ukathi ukuyo. Ngingenza njani na? Ngikuthola phi kudla kwami na? Ini uNkulunkulu ukudla kwakho? uNkulunkulu yindwa yakho lofanele ubambelele kuyo. Unani cala umbuso waNkulunkulu nekulunga kwakhe. Ngokushiya kulele kuloko, niyathi ukuthi ngikhuluma ngani? Siyatshelwa ngebaprofeti baNkulunkulu ukuthi sifanele sibe nemhlaba lomusha, lizulu lelisha nemhlaba lomusha. Uma nifuna umbhalo waloko, ngambulo semashumi lamabili nakunye, benganicaphunela kona, nginako lapha. Johane wathi, ngabona lizulu lelisha nemhlaba lomusha, ngoba lizulu lakuqala nemhlaba wakuqala kwase kwendlulile, kwakungasekho. Manje uma sitoba nemhlaba lomusha, umhlaba lomdzala nemhlaba lomusha kungeke kwabakhona ngasikhathi sinye. Noma live lelisha nelive lelidzala kungeke kwabakhona ngasikhathi sinye. Kungeke kwabakhona imiyalo yemave lemibili ndzawonye ngasikhathi sinye. Manje kuze uthole umhlaba lomusha, lo lomdzala ufanele ufe. Manje uma lo lomdzala ufanele ufe konake uniketha tinhlungu tekubeleka kulo lomusha manje. Bese kuthi ke uma dokotela ahambe wayohlola sigulane lebe sihelwa manje ilenye yetindlo dokotela lebe kangayenda lokuthi ngikhuluma embikwa lababili noma labathathu ngiyathi bo dokotela labakahle bethe kwelapha lapha bo dokotela labangemaKristu futhi ngitonibuta lokhu lenye yetindlo tekucala dokotela la entako emva kokuba achaphele sigulane sakhe kubala sikhathi setinhlungu. Tinhlungu tekubeleka. Utibalela sikhathi tinhlungu ukuthi tisondzelene kangakanani endzawonye nekuthi lobunye buya ngekuba nemandla lasabekako kangakanani lobunye buya ngekuba matima kakhulu kunalobunye lobulandzelako busasolo bumatima kakhulu busondzelana kakhulu ndzawonye nguleyo ndlela ke lasicilonga ngayo simo ngetinhlungu tekubeleka. Yebo ke uma live litodedela kutalwa kwelive lelisha ake nje sihlole letinye tinhlungu tekubeleka lesinato emhlabeni sizobese-ke sesiyabona ukuthi sukuluni nekuthi nje cishe sewuhambe kangakanani emhelweni wawo. Impi yekucala yemhlaba yakhombisa tinhlungu tekubeleka letinkulu wakhombisa lobunye betinhlungu tekubeleka tekucala ungena emhelweni ngenxa yaleso sikhathi sawo sasivete emabhomu futhi sasinabo machine gun negesi lengiphoyizen futhi niyakhumbula mhlawumbe labaningi benu ningeke ngangisengumfanyana nje weminyaka cishe lesiphohlongo budzala kodwa ngiyabakhumbula bakhuluma ngale gesi yemastadi negesi yechlorine nakanjalo njalo nje kwakubukeka kanjani kuthi kwakutocala nje futhi bathi kwakutoshisa wonke umhlaba kwakutobulala wonke umuntu. Yebo-ke kungahle kube kwephulwa kwaloko imimoya nje ikuphephukisela emhlabeni wonke nekuthi wonke umuntu bekesaba kufa kanjani ngaleso sikhathi lesikhulu segesi lengupoison umhlaba wendlula waba netinhlungu tawo tekucala futhi siyathola manje sibe nempi yesibili impi yemhlaba netinhlungu tawo tabathi nkulu kakhulu impela liya ngekuba ngemandla lasabekako kakhulu ngaso sonke sikhathi tinhlungu tekubeleka temhlaba wacishe wavumela impela ngesikhathi sebhomu ye-atom ngoba yayitobhubhisa lidolobha lonke kwakukukhulu kakhulu impela kunetinhlungu tempi yekucala yemhlaba yekubhujiswa kwemhlaba. Manje uyathi ukuthi isikhathi sawo sekukhululeka sesiseduthane nguleso sizathu uneluvalo kangaka uxakekile njengoba unjalo kungoba kunebhomu yehydrogen netichumane tasemoyeni lebe ingabhubhisa umhlaba wonke sive sinye sesaba lesinye akunanzaba ukuthi sincane kangakanani banaleto tichumane labathi tiyovele nje sinye sato bangaticondzisa ngetinkhanyeti futhi batiwisele noma ngikuphi emhlabeni lapho bafuna khona. IRussia njengoba ngivile etinzabeni ngalele linye lilanga ithi yona ingabhubhisa lesive lesi futhi igcine ema-atom noma tinto tingabhidliti sive sayo. Asathi ukuthi sizokwenza njani ngako wonke umuntu wenda letinkulumo futhi kunjalo isayensi yebantu ibhobokele endlini lenkulu yankulunkulu yekucwaningela sebatoze bathi bhubhise bona lucobo unkulunkulu uvumela sonke sikhathi uvumela kuhlakanipha kuthi ibhubhise kona lucobo unkulunkulu akabhubhisi lutho umuntu uthi bhubhisa yena lucobo ngekuhlakanipha njengoba enda ekucaleni athatha kuhlakanipha kwasathane esikhundleni selivi lankulunkulu manje uyathi ukuthi ufanele uvumele ngeke ukumele. IRussia ngiyakholwa beyingasibhubhisa lesive lesi namuhla kube beyicabange ukuthi beyingasibhubhisa bese iyathi isinzisa yona noma ngutiphi taleto tive letincane betingakwenda kodwa tiyesaba ngoba tiyathi ukuthi nomhlaba ungeke ume emkhondweni wayo ngaphansi kwetimo letinjalo ngako umhlaba uyathi ukuthi tinhlungu tawo tekutala inkulu kakhulu ufanele ukhweshe kutoba khona kutalwa lokusha lotalwako losedudane ngiyabonga ngaloko ngikhathele ngulona noma ngubani uyathi kuthi lapha indzawo yekufanele usizi nato tonke tinhlobo tekwehluka nakanjalo njalo ngiyajabula ukuthi utofanele ukhweshe futhi ngiyajabula ukuthi leso sikhathi sesisedudane njengoba Johane athi wasendvulo noma kunjalo wodwa Nkosi Jesu manje ufanele abole kusobala njengoba ngishito kude uvete kutala lokusha bukani ukuthi ubole waba yini. Qaphelani bazalwane bami ubole ngalokuphelele dembusa vetawo netinkubo kubole nje phuhlu akukhona leli lodwa lithambo leliphilako kuwo etinkubeni tawo telive dembusa vetawo netembusa vetawo tetenkolo nanoma yini lomunye uthi ngiyidemokrati ngiyiriphabliki ngimethodist ngiyibhaptisti ngani yonke lento ibole phuhlu kuthi ofanele kube khona into letsite leyekelako ungeke ume uma ufaka George Washington noma Abraham Lincoln kulo lonke live kule United States bewuyosolo ungeke ubuye sewendlulele ngale kwekuhlengwa yinye kuphela into lengawusida loko kukufika kwemdali amen uyathi kutsi ufanele ukhweshe usebuhlungwini naselusizini lomunye akathi kutsi utokwentani lomunye ubuke ngalapha nalomunye ngalapho nayo yonke into lomunye wesabalo lomunye lomunye utama kwenta lokuthide lokuthi obhubhisa lona lona utama kuphikisa loya lomunye abhubhise lomunye kuze manje banawo usetandleni temadoda lanetono lobe kangabhubhisa umhlaba wonke ngesikhathi lesimizuzu lesihlanu niyabona na ngako uyathi kuthi ungeke ukumele bantu bayathi kuthi ungeke wakumela nemhlaba uyathi kuthi bato utokwendeka ngoba uNkulunkulu washo kuthi wawunjalo onke amazulu nemhlaba utokusha utoba kulungiswa kabusha kwayo yonke lento kude kudalwe umhlaba lomusha uNkulunkulu kuprofetile ubolile kutotonke tinqubo tawo futhi utokwenda lokho kusuka ubole kungako wona ngitsite uneluvalo kakhulu futhi ubovu ebusweni futhi ukhathathekile nekudamathama kwemhlaba ndzawotonke phansi phezulu nelugu nemagagasi lamakhulu labangwa kudamathama kwelwandle e-Alaska nekunyakata phansi phezulu elugwini kwekudamathama kwemhlaba netinto nebantu babhala singayishiya na singayishiya na niyabona na abathi kuthi bende njani ayikho indzawo lephephile ngaphandle kwayinye leyo uKristu indodzana yaNkulunkulu ophilako futhi yinye kuphela into leyindzawo lephephile nalo onguye konke ngephandle kwakhe kutobhubha ngalokucinisile impela nje njengoba uNkulunkulu asho njalo manje asibuke incwadi yadokotela uma ukulolo hlobo lwesimo futhi sibone ukuthi lokhu kufanele kwendeke yini uma umhlaba lomusha sewutodalwa Mateyu emashumi lamabili nakune encwadini yadokotela lokulibhayibheli futhi asibone ukuthi kwaprofethwa ini kuthi timpawu tawo tiyoba yini manje uma dokotela adathi timpawu tekutalwa komntwana futhi nje sekutoba sikhathi sekugcina umntwana efike ulungiselela yonke into ngoba uyathi ukuthi leso sikhathi umntwana lasatotalwa ngaso ngoba tonke timpawu luyakhombisa emanti asabhobokile ingadi futhi manje isikhathi umntwana sewehlile futhi sekusikhathi semntwana ukuthi atalwe futhi ngako umlungiselela yonke into manje Jesu wasitshela kona kanye nje lokuyokwendeka ngalesikhathi lesi nje wasitshela kuMateyu amashumi lamabili nakune ukuthi libandla libandla leliqiniso naleli linye libandla liyoba libandla lemvelo libandla lakamoya ayosonzelana kakhulu balingisi liyoze lidukise nalabakhethiwe uma kwakungenteka kuthi lokho kwakunjani etinsukwini tanowa kuthi bebadla kanjani banatha bashada benziswa naso sonke lesimilo lesibi selive lesisibonako namuhla iBhayibheli incwadi incwadi yadokotela yathi kuyokwendeka ngako uma sibona lokhu kwendeka siyathi ukuthi kutala sekusedude ufanele kube njalo yebo mnumzane manje sibuka lokho njengesive hayi njengesive kodwa live manje Israyeli libandla asesiqale emuva ngaye imizuzu lembalwa futhi asimlandzele lemizuzu lelishumi lelandzelako mhlawumbe Israyeli bekanetinhlungu tekubeleka ngaphansi kwawo wonke umprofeti lo efika emhlabeni bekanetinhlungu tekubeleka emlayetweni wakhe ngoba wendani na umprofeti bekanelivi futhi bekakade ahlanyele lokunenga kakhulu kubola futhi wenta timiso 30 ngqubo kuye waze lomprofeti wamtamatamisa wamsusa esisekelweni sakhe bebatondwa nguwo wonke umuntu ngako ke ngesikhathi uNkulunkulu athumela umprofeti libandla xobolwalo laya etinhlungwini tekubeleka ngoba umprofeti live lenkosi lita kumprofeti uthi yena kuphela loko kuthi livile lakhulunyelwa lolo suku libonakaliswa ngumprofeti walowo mnyaka bekuhlala njalo kunjalo uthi emabandla akha letinenga kakhulu tinqubo ngasevini wathe wamtamatamisa wamsusa esihlalweni lesiyenzetelako nakefika bekanetinhlungu tekubeleka wakuyini na abuyele evini abuyele ekuphileni tinchubo tite kuphila live la nkulunkulu kuphela leline kuphila tinchubo leyakhelwe ngakulo lapho kungekho khona kuphila live lelinikeza kuphila umlayeto wakhe watamatamisa insali yabuyela evini licembu lelincane liyophuma futhi likholwe ngalesinye sikhathi mhlawumbe ngesikhathi sanowa kuphela cishe bantu labasiphohlongo kodwa noma kunjalo uNkulunkulu watamatamisa insali futhi wabhubhisa konke kwawo kwadzingeka kutanyatanyiswe kususwe kwakwenda lokho kwehle ngeminyaka kwaze ekugcineni libandla lababelekela umntwana wesilisa nalo mntwana wesilisa bekalivi icobo lwalo lendiwe inyama ekugcineni beyakhona livi nalivi bekaNkulunkulu nalivi bekaNkulunkulu nalivi wabanyama wakha emkhathini wethu wanqoba wonke develi onke emandla ethu kwemhlaba leta aphikisane naye ngelivi leyise kuphela sonke silingo sathane lamnika sona wekhuta sathane hayi ngemandla akhe lucobo lebekanawo kodwa ngelivi laNkulunkulu kubhaliwe ngoba bekalivi ngesikhathi sathane andizela kuEva lowesifazane bekangesilo livi ngako kwehluleka ngesikhathi andizela kuMosi kwenda into lefanako kodwa ngesikhathi athitsela endvotsaneni yaNkulunkulu yayingemandla agezi lathi ngulungwane letilishumi ashathi insiba leticeka kotaphuma kuye ngesikhathi ibuya futhi yathi kubhaliwe umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu nangoke lo mntwana wesilisa endiwe inyama livi laNkulunkulu leliphakathi yena lucobo wabonakaliswa emtimbeni wenyama lapha emhlabeni kumela livi bekathi kanjalo ke kuthi kwakunani etinhlitweni tabo kungako akhona kutshela Philip kuthi bekakuphi bekangubani kwakhona kutshela Simon Petro kuthi bekangubani watshela lowesifazane emthonjeni leni na bekalivi kunjalo iBhayibheli lathi kumaHebheru sahluko sesine livi laNkulunkulu liyakhalipha linemandla kunenkemba lesika ngetinhlanga esitotimbili lisika kude kwehlukaniswe umkanja ethanjeni futhi lihlola imicabango nemizindlo yenhlitiyo leni labo bapristi laba bafarisi labaphumputhekile bebangaboni ukuthi lelo kwakulivi lelibonakalisiwe ngoba bebathi gocotele ebupristini nasengcubeni nencubo lenzala yayifanele ikhweshe endleleni kwakulivi kodwa lokwakukade kwethenjisiwe kwase kugcwalisekile ngako uma kugcwalisekile kufanele kubole kusuke likhoba imbewu yachubekela phambili Mose bekangeke alethe umlayeto kaNowa kanjalo naJesu bekangeke alethe umlayeto kaNowa ngoba kwakungulomunye umnyaka ngale mbewu lenzala yayikahle kodwa yayenda inhloso yayo futhi yafa futhi yahamba Inguquko lesuka kulenzala iye kulensha lapho kuphila kwakukhona kwakungiloko lokwakukhathata abantu lokubakhathatako nonko namhla asakhilona lubonza njengoba saqala ngemlayeto waLuther sehla siconze ingcongo elilayini liconzile noma umlayeto wePentecostal kunjalo sesijika emakoneni sakha sakhiwo Livi laNkulunkulu liyiplani noma ngibani angalenda lilayini leliconzile kodwa kubita meselane kujika likona kubita emandla aNkulunkulu kwenda lokho kubita logcotshiwe lovela ezulwini kuthi athunyelwe phansi kuloko bekunjalo kuwo wonke umnyaka kuthi eminyakeni wabaprofeti livi lenkosi lita ngalabo baprofeti kuthi bajika lawo makona Beda loyo mehluko kodwa bakhi bebafuna kwakha lubonza akusilo lubonza nhlobo sakhiwo sakhiwo saNkulunkulu manje siyeva futhi siyathi kuthi leli liqiniso kuthi inqubo yabola kuwo wonke umnyaka Donke taleti ngubo tabo dathi ngakatibole futhi tife lade laveta lelo bandla kuleyo nyakanyaka lebolile kwavela livi cobo lwalo Livi lenkosi lita kubaprofeti alithi inhlobo kubapriesti lita kubaprofeti Uthi caphelani uthi ngesikhathi lenda ekugcineni lelo livi ngako konke latalwa lapha enyameni yemuntu kugcwala kobuNkulunkulu ngekwemtimba kwakuhleti kuye bekalivi Baprofeti ingcenye yelivi livi leminyaka wabo sine namuhla siyincenye yelivi lesilandzela livi kodwa bengokonke kugcwala kwelivi beka livi wathi ngesikhathi bamangalela ukuthi utendalo lingana naNkulunkulu ngoba bekayindvodzana yaNkulunkulu bathi kuye yeboke utenda uNkulunkulu wena wathi akukabhalwa yini emithethweni yenu ukuthi nibita labo livi laNkulunkulu leleta kubo ngekuthi boNkulunkulu baprofethi na ukuthi bebangibo manje ningangilahla kanjani uma ngithi ngindvodzana yaNkulunkulu na lapho kugcwala kwebuNkulunkulu ngekwemtimba kwakuphumule endvodzaneni yaNkulunkulu bekakubonakaliswa lokugcwele kwaNkulunkulu ngiloko ekugcineni lokwa tinhlungu tekubeleka ngaphansi kwalabo baprofethi ngani bona balivi bakhomba kuloko kugcwala kwabo lucobo kugcwala kwelivi kwase kuthi-ke ekugcineni tincubo tesuka tafa laze livi laba yinyama lakha emkhathini wethu bukisisani ukuthi kwafanekiswa kanjani kujakobe bukisisani ukuthi kwafanekiswa kanjani kujosefa impela kwathandwa bakhe ebra ngubabe wakhe watondwa ngumnakabo ngaphandle kwesizathu bekawakamoya bekakhona kusho tindlo tingakendeki futhi ahumushe emaphupho akukho lebekangakwenda ngaphandle kokuba nguloko wadalwa nje anguloko wamiselwa ngaphambili ukuthi abe nguloko kodwa watondwa bomnakabo futhi ekugcineni bamthengisa ngetinhlavu letingamashumi lamathathu yesiliva cishe impela tinhlavu letingamashumi lamathathu futhi wavuswa wahlaliswa ngesekudla safaro bukani ejele lakhe kwakunemphathi titsha nembhakidingwa lomunye walahlwa nalomunye wasinziswa jesu ejele lakhe esiphambanweni lomunye walahlwa lomunye wasinziswa impela wase-ke uphakanyiselwa emazulwini wase uhlaliswa phansi esihlalweni sebukhosi sankulunkulu futhi uma sekatosuka futhi kuyoba khona umsindo lophumako kucali ngelitholo futhi lonke lulwimi luvume futhi ngesikhathi ijosefa esuka esihlalweni sebukhosi futhi wacala kuya phambili licilongo lakhala futhi lonke lidolo latsingeka likhothame josefa bekeda ngako ngalelinye lilanga licilongo lankulunkulu lelikhulu liyokhala labafile kukristu bayovuka futhi lonke lidolo liyoguca nalo lonke lulwimi luyovuma kulelivi kodwa utelani na utela kutokwendani lapha na caphelani waveta lelivi leliphelele lelentiwa inyama ngaphansi kwetinhlungu tekubeleka tebaprofethi labathetha kakhulu ungilotako 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 manje kodwa belingenamprofethi iminyaka lengemakhulu lamane ngekwemlando nembhalo kusukela kumalakhi kute kube ngujohane bebanabosiyazi betenkolo kuphela nje bapristi belusi manje lapha singatibonela nje ngaphandle kwaloko ukuthi mhloboni ye kubola inqubo yakhe lokwakufanele ngabe bekakuyo iminyaka lengemakhulu lamane kungekho mlayeto loqondzile wa-isho kanje inkosi lovela kuNkulunkulu ngako bapristi baprofethi kanjalo njalo bese bakungenise enyakanyakeni lesabekako bekasabolile ngako-ke johane eliya lothenjisiwe wamalakhi wesithathu hhayi malakhi wesine malakhi wesithathu ngoba jesu washo into lefanako kumathewu sahluko selishumi nakunye lapho liso lelukhozi lajohane liba neludvadvasi njengoba ngikholwa kuthi iminyaka yasekuqaleni yaphemba yaveta kuthi wathi hambani nimbute kuthi ngabe unguye yini noma sifanele sibuke lomunye niyabona na wase uthi jesu emva kokuba sekathumele bafundi bakhe emuva emva kokubatshela kuthi bahlale emhlanganweni futhi babukele kuthi kwakwentekani futhi hambani nikhombise johane letinto lede futhi ubusisiwe longakhubeki waguquka wase ubuka abafundi bakhe nebantu lebekakhuluma nabo wathi naphuma kuyobonani ngesikhathi niyobona johane na wathi naphuma kuyobona umuntu lo embethe letintofontofo na wase uthi ngithi kini ngulolo hlobo loluhlala etindlini temakhosi wathi ngabe naphuma kuyobona umhlanga lo wawunhlanyatanyiswa ngumoya na ngalamanye amagama yonke into lencane lefikako bekatanyatanyiswa ngiyo na ngito nitshela uma nje ungeta ngalapha ujoyine licembu lethu singakunika liholo lelingcono hhayi johane uma nje ungeke ushumayele uphikisane naloku nalokwa yebo-ke ungajoyina emacenjini ethu hhayi johane wathi pho naphuma kuyobonani umprofethi na uthi ngithi kini lo wendlula umprofeti ngoba uma ningakwemukela nguye lona lokwakhulunywa ngaye ngemprofeti athi ngiyothuma sithunywa sami phambi kwebuso bami kulungisa indlela lowo ngumalakhi wesithathu uluvesi lekucala hayi malakhi wesine nhlobo lokho kwehlukile ngoba lo Eliya efika umhlaba utoshiswa masinyane nalabalungile baphume bahambe emilotheni yalababi manje cuchaphelani umlayeto wakhe awuzange ubanyakadise kakhulu kangako ekulaleni kwabo kwebufundisi bathi nje nangu umuntu lohlanyako endasi lapho nimendlule masinyane utibitengela uhlanya utama kumitisa abantu endasi lapho emantini niyabona na ngani akukho lutho kuleyo ndlotha lenzala ngani ayinalo ngisho neluhlobo lolukahle letimpahla inesicephu sesikhumba semvu lesivunulile yona yebo-ke ihlupheka njengengalukhuni yajobe leni nguyiphi isemina leyake yaphuma kulo na lobo luni lwelikhadi lenhlanganyelo na ngeke ngisho site sibambisane emihlanganweni yayo sitoyiyekela nje ime endasi lapho ibulawe indlala niyabona na lelive alikantshintshi kakhulu kangako kanjalo netinqubo kodwa sitoyiyekela nje ihlale endasi lapho ayina niyathi ukuthi kungani bekangenalo na khumbulani uyise bekangumpristi kodwa akalilandzelanga ngani lilayini leyise lokwakulisiko kubantwana ukuthi balende ngaletodinsuku na ngoba bekanendlo letside umlayeto lomkhulu kakhulu bekatokwethula mesiya ngoba umoya lwengcwele wawushito njalo leyo nsali lencane leyayikade ibuyiswe ngumlayeto wagabriyeli endasi lapho yathi kuthi loko kwakutoba njalo ngako siyatshelwa cishe aneminyaka lemfica budzala waya ehlane emva kwekulahlekelwa nguyise nenina futhi wahamba wayongena ehlane ngoba bekafanele eve kahle hle ngoba kule sakhiwo lesikhulukadi esayensi yetenkolo lapho ngabe bathi manje ngiyathi ukuthi kufanele kuba ngulowo lotomemetela mesiya isaya wathi wawuda ngako udoba ngilelo phimbo manje awucabangi yini ukuthi umnakethu ujones lapha ukufanele loko nje impela na futhi bekayoncengeka kalula kodwa akazange afunze nanoma nguyiphi yetinqubo tabo umlayeto wakhe wawumcoka kakhulu waphuma wayongena ehlane kuthi ayohlala qaphelani umlayeto wakhe wawunganjengasiyazi wetenkolo bekasebenzisa imifanekiso wathi o ninentalo yetinyoka abita labo bafundisi basesontweni ngetinyoka loku lokunye kwetinto letimbi lebekatithole ehlane lokunye kwetinto letinyanyekako kwakuthi nyoka futhi wacabanga loko nje kuthi akube kucathanisa loku kahle kakhulu lenkwadiko wathi ninentalo yetinyoka ngubani onexwayise elulakeni loludako na liyacali ukuthi nithi sisonza kuloku nalokwa ngoba nkulunkulu angamvusela abrahama abantwana kula matshe lawa la matshe lawa lakuthola ehlane naselusenseni lwemfudlana lizembe futhi libekakade alisebenzisa ehlane libekiwe emphanzeni yesihlahla lakubone ehlane zonke isihlahla lesingatheli sithelo lesihle uyathi lapho bekathola khona tinguni takhe tekubasa niyabona siyagawulwa siphonswe emlilweni kwentiwe tinguni tekubasa ngaso niyabona na umlayeto wakhe wawungesiwo nemfundisi wasesontweni mhlobo wawuwe kwemvelo ehlane kodwa bekanemlayeto kuthi awumemethele kuthi bekanekukholwa emlayetweni wakhe kuthi lowo mesiya sewusonzele kakhulu ukuthi efike kuthi sewuze ukhona lapha emkhathini wenu manje ngithi kini ukhona lomo emkhathini wenu leningamadi lothi icathulo takhe angafanele ukuthi ithwala utoni ibhabhathisa ngamoya lwengcwele nangemlilo ungubani ejohane angadi kodwa ngalelinye lilanga nako kuthi umuntu losemusha ahamba ehla ngemfula umuntu lobukeka ejwayelekile nje ase yohane lomdzala umbhabhathisi bekeme laphaya umprofeti lomdzala lobusisiwe kuthi wabuka ngesheya kwejodani wathi bukani nalo libundlu lankulunkulu lelisusa sono selive umathi kanjani johane na yena ehlane lowangitshela ukuthi ngihambe ngibhabhathise ngemandla wathi kuloyo lotobona umoya wehlela ethi kwakhe nguye lotobhabhathisa ngamoya loyingcwele umlayeto wakhe wawungeke uvele ngesimo sekubuka kwesayensi yetenkolo noma inqubo yesivumokholo lethide lendiwe ngumuntu wawufanele uvele ngcoko unkulunkulu ngoba umlayeto wakhe awubanyakadisanga kakhulu kangako bacabanga o uthi ukubonile lokho ngiyakungabatha kakhulu impela angingakuboni lutho ngibukile o he angingaboni lutho ngako bapristi nalabanye basho kodwa wakubona Uthi siyathi manje kuthi wakubona impela wakubona kodwa necaphela kuthi kwatholani na akutange kubanyakadise baphume ekulaleni kwabo bachubeka ngqo banquma inhloko yakhe ngalokufanako nje kodwa akutange kubanyakadise kodwa kwayithola insali leyo lebeyine kuphila kubo leso sicule sincane ananana Simeon nalabambalwa balabo lebebalindzele bonke kufika kwenkosi na ana asethembelini ayimbumbuthe umprofetikazi lobekakhonta inkosi ngemikhuleko wase kuthi-ke ngalelinye lilanga ngesikhathi abumoya nasimeyoni bekaprofethile futhi wathi indoda lenzala wathi umoya longcwele wangitshela ukuthi angiyubona kufa ngingakamboni kristu wenkosi ngani labanye babapristi niyathi bathi umfolo sagugile etatane uthithe nje kuphambana kancane niyathi ngani lolunye lunyawo lwakhe selusethuneni manje nalolunye luyashelela ngani miyekeleni kanjalo nje bekayindvodza lenzala lehloniphekile kodwa sewuthithe nje kodwa nabona bekanani na kwembulwa kuye ngamoya longcwele leyo yinto lefanako lembulwa kini bantu kulensambama moya longcwele unilethe lapha ngesizathu lesithide lokunye umoya loyingcwele bukani labapristi laba nebafundisi basesontweni lapha labavela emethodist ibaptist ikatolika nabo bonke bafucwe ngumoya longcwele li-awa selilapha ngako moya longcwele wahamba eti kwabo futhi bebasolo bakubukile balambile ngako-ke nje ngalelinye lilanga niyati bebede mabonakudze ayibonge inkosi ngalolo suku ngako bona bebasendasi ngasemagcumeni asejudiya kwaba khona luluswane lolutalwako inkanyeti yabonakala kanjalo njalo kodwa emva kwetinsuku letisiphohlongo lo make waletha loluswane loluncane lugoxwe ngembeleko yimbeleko ngiyatshela tshelwa loko kwakuyibebede kwekulugcokisa kwakuyiyindvangu lencane lesuswe ejokeni lenkhabi ngiyatshelwa leyo kwakuyimbeleko yakhe naku kufika josefa nabo bangena naloluswane loluncane kwangathi ngiyababona bomake bemele emuva bucadlwana nje letinswane tabo letincane letihlotshisiwe nako konke bathi ake nibuke laphaya niyabona na niyabona na nanguya niyabona na wakhuleliswa nguleya ndvodza nangu angena loko khweshani kuye melani khashane basacabanga indlu lefanako kodwa mariya naloloswane etandleni takhe akwendanga mehluko kuthi bebacabangani bekati ukuthi kwakuyindlodzana yabani leyo futhi linjalo lonke likholwa lelemukela livi lankulunkulu enhlitweni yawo angikhathali ukuthi tincubo tithini niyathi kuthi liyini sethembiso sankulunkulu lembulwa kini ngumoya longcwele ngesikhathi usibekelwa ngemandla akhe niyathi ukuthi likuphi akukho muntu lonelilungelo lekushumayela livangeli ade adibane nankulunkulu emuva ngemuva kwelugwadule kuleso sihlahla lesivuthako lapho kungekho khona incubo yobufundisi emhlabeni lengalichaza ilisuse kuwe wawulapho kwendeka kuwe angikhathali ukuthi tincubo tithini wena umfakazi wabo haleluya ngitivela njengaleyo ndlota lenzala leli khalathi lebe ngikhuluma ngayo anginayo inzawo etulu lapha manje niyabona na ngitivela ngigcwala inkolo impela kulesi khathi uma ngicabanga futhi loko kunjalo unkulunkulu uqobo lwakhe wembulile kuwe Simeyoni bekanesethembiso ahlethi ngale lapho adadishela khona ngaloko kuza o ngiyacabanga kungahle kube kwakukadze kunetinswane letingemakhulu lamaningana letangeniswa njalo ekuseni cishe emajuda lati gitsi letimbili nehafu eveni naletinswane tingena naletiningi titalwa njalo etinsukwini letisiphohlongo make kwakufuneka ede anikele ngemnikelo wekuhlanjululwa futhi manje naku kufika Simeyoni ahlethi lapho niyathi mhlawumbe afunza umbhalo logcothwako wa-Isaya angathi kodwa khona lapho nje manje uma umoya longcwele ukwentele sethembiso moya longcwele kufanele usigcine leso sethembiso uma kunkulunkulu impela yena uma uma umuntu efika bese usho indlela ethide unkulunkulu angayesekele ayisiwo umbhalo wekucala nje khohlwa ngayo futhi uma athi injalo futhi uNkulunkulu asolo angayesekele isasolo iliphutha ngoba uNkulunkulu uhumusha umlayeto wakhe umhumushi wakhe yena lokho la kushoko kuphezeke khona ke uNkulunkulu wathi muveni ngoba kuliciniso lokho kuphela lokuhlutile engcondweni uma athi kuyendeka futhi kwendeke lokho kuyakusho kufanele kube ngaso sonke isikhathi liciniso impela ngoba uNkulunkulu akawakhulume manga futhi ngakho ke nangu Simeoni ahleti lapho athatha kuhlushwa bekayinsali bekevile ngaJohane nensali lencane yalolo suku futhi nangu bekahleti lapho alalele lo mbhalo logoqwako athi ngiconze ukuthi athi ukuthi Johane bekeda ngoba bekayingcenye yensali livi lembulwa kuye futhi khona lapho nje ngesikhathi lolo swane lungena ethempelini kwase kungumsebenzi wamoya longcweleke kwembula kuthi lwaselulapho ngako yena afucwa ngumoya uyaphuma ekamelweni lelincane lekudatishela wewuka adzabula eholeni wathithela kulelo layini lebesifazane eta ehla ngo ahamba ngakulelo layini lebesifazane wathe wefika endasi lapho loluswane loluncane lwalukhona bonke bebakhwesha kulo wacukula loluswane walugona wathi Nkosi inceku yakho sale ihamba ngekuthula ngoba emehlo ami sekayibonile insinziso yakho futhi ngaleso sikhathi lomunye walabakhethiwe labancane ngalolo suku kwakungu-Ana umprofethikazi bekahleti ngalapho ayimbumbuthe ekoneni wasukuma ayimbumbuthe nangu-Eda aholwa ngumoya emkhathini wabo bonke besifazane nebantu baminyana bangena baphuma ethempelini waze weda ngco lapho umntana Kristu bekakhona uma umoya longcwele wakhona kuhola wesifazane loyimbumbuthe aye kuye kuthiwani ke ngelicembu lemaphentekostali lelifanele libe nemehlo ngingeke ngisachubekela phambili niyati kusukela lapho kuchubeke qaphelani ohe kuthi lelo bandla belifanele kuthi lalisenyakanyakeni lembi kakhulu kanjani futhi lifanele kuthi lalikuyo impela ngalolo suku kodwa latamatamisa insali lencane njengoba ngishito manje asesethembeke uma sibona lelo bandla likulelo sosimo namuhla asike fiki yini kuleso sikhathi yini futhi manje bukanti intho tesethembiso nje selibhayibheli leti yokwendeka ebandleni ngalesikhathi lesi siyabona ukuthi kwendekani emhlabeni futhi siyabona ukuthi kusekugcineni kwawo manje ake sibuke ebandleni lona libandla laba netinhlungu tekubeleka ngaphansi kwaluda manje siyathi kukhona iminyaka yelibandla lesikhombisa netithunywa letisikhombisa kuleyo minyaka yelibandla ngekwesambulo manje ngesikhathi luda bekadzingeka ukuthi avele impela kwaphonsa libandla ebuhlungwini bekutala kodwa laveta luda kunjalo ngemva kwaloko langena enkingeni futhi ngako laveta Wesley kunjalo lachubeka futhi laveta iPentecost ngasinye saleto tithunywa teminyaka wato tata matamisa kubuyelwe evini umlayeto weminyaka wato umlayeto wangekweliBhayibheli mina letako incwadi lephuma kuleyo lihlatiyo tetahluko letine tekucala tesambulo yifunzeni masinyane nje uma sisayishicilela futhi iyafakaza ngale kwelithuntile kungabatha kuthi umlayeto waLuther wawuyini kulungisiswa kuthi kungcweliswa kuyini sigaba lesilandzelako ekutalweni kwemvelo kwase-ke kufika emaPentecostal impela manje caphelani umnyaka ngamunye watamatamisa libandla futhi ulinika tinhlungu tekubeleka kodwa bendani na emva kokufika kwetinhlungu tekubeleka esikhundleni sekuchubeka nelivi bahlanganisa sicuku semadoda njengoba kwenda lele kucala nje kungiko impela khona nje emva kokutamatamisa kwebapostoli manje-ke silithola liphondla futhi ngako-ke siyathola kuthi naku kufika labaningi balalabanye agabhasi nalabaningi bebaguculi emuva ekucaleni umnyaka ngamunye wasewendile lapho nisadadisha umkhandlu wangaphambi kwenayisiya bobabe basenayisiya nabo bonke emuva ngitokuthola konke ekhathi lapho umnyaka ngamunye watanyatanyizwa ngaso sonke isikhathi sithunywa sivela na-isho kanje inkosi manje selisezingeni lelibi kakhulu kuthi ngekwembhalo leselake laba kulo sisemnyakeni welibandla laselawudisiya lonjingile kodwa umnyaka welibandla lophumputhekile lelingakwadi kwakungekho nzawo ebhayibhelini lapho kristu ake akhishelwa khona ngephandle kwelibandla Kodwa eminyakeni welibandla laseLaodicea liseminyakeni lomumbi kakhulu libole kwendlula konke lelake laba ngiko. Lathi ngihlethe njengendlovukazi angikesweli lutho. Kanti awathi ukuthi ungcunu ulusizi uphumbuthekile uphuyile futhi awukwadi yebo mnumzane. Wathi ngiyakweluleka ukuthi ute uthenge umuthi wokugcobisa emehlo kimi kude ngivule emehlo akho futhi loko kuto. Loko impela nomuntu wankulunkulu wekugcobisa emehlo impela utoletha kukhanya ebandleni uma lifuna kuvula emehlo alo kuloko uNkulunkulu lakushilo. Caphelani ngekushesha manje. Manje likulelo zinga ngale kwelithuntile kungabade. Siseminyakeni welibandla laseLaodicea. Manje sithunya salo siyethenjiswa kumalaki sahluko sesine. Sethenjiswa kukwenta. Nalo mlayeto wekuthi ubuyisele livi. Ubuyisele bantu evini. Kutalwa kutoba njalo. Litobelekwa ngekutalwa lokusha. Ngalokuvela ngekusho kwamalaki wesine. Ebandleni lelive namuhla. Kunetinqubo letimbili letisebentako. Manje lalelisisana impela. Manje ngifuna kubona ukuthi nitosho yini ukuthi amen kuloko. Unetinqubo letimbili letisebentako ebandleni lelive namuhla. Ngitokususa lokhu ehlombe lami. Bese ke ngiyendlula kuko. Sonke siyathi ukuthi lelo live laNkulunkulu. Nenqubo yebuhlelo. Nato ke letinqubo letimbili tisemsebentini. Njengoba bebanjalo nje, Jakobe na-Isawu. Lomunye alandzela umoya lolomunye alandzela inyama. Uthi kuyini na? Isawu naJakobe bekalwa etibelethweni tamake. Kwaze kwaba ngisho nasesikhatsini labatalwa ngaso. Uthi banjalo nebemahlelo nelivi bayalwa lomunye umelene nalomunye. Bebasolo banjalo kusukela Luther kuqala aletha inguquko yokuqala. Ngiyethemba lokho kulula ngalokwenele ukuthi ningakuconza niyabona na. Lamadoda lawa uma athatha lokhu futhi iphume nako angenta lokunenge lokubhadlile kuko niyabona kukuletha endzaweni longathanda kuyo ngifuna nje kubeka lembe ubese ke bethemba ukuthi bayenda ite ekuphileni caphelani niyabona na bekuhlala njalo kunguloko nguleso zathu lithwele etinhlungu tekubeleka ngoba kukhona kula ngekhathi kulo kukhona Isawu umuntu welive nje lokholwa kakhulu kuthi oh ulungile umfolo kahle uhlobile utiphethe kahle ngikwathi kwami ngaye kodwa akati lutho ngalelofa lebutibulo utelwe ngaleyo ndlela wendiwe ngaleyo ndlela naJakobe angikhathali ukuthi uyini ufuna lelofa lebutibulo ungiwakamoya kuthi bona bobabili namuhla usesibelethweni selibandla kunengqubo lenkulu letama kwendiwa lebidwa ngemkhandlu wemabandla emhlaba. Futhi kusuka esibelethweni selibandla kutovela abantwana lababili makane magama ami nje. Lelivi lifanele libeleke libandla lelingumlobokati welivi. Libandla lifanele libelekwe ngilo umlobokati waKristu. Labo labalala kuyo yonke leminyaka bayokwenda lo mlobokati lophumela evini laphuma kulo ngekusuka etinyaweni takho ute enhloko yakho liya ngekuba likhulu futhi ufanele ube nalokunengi kanjalo njalo njengoba umtimba ukhula uya etulu kanjalo nemtimba waKristu ukhula uye etulu utawubese ke ekugcineni inhloko iyeta kuwo inhloko yawo iyofika manje uma sicaphela ngoba wonke uchumene nenhloko inhloko iyaguquka idonsa kodwa letinqubo leti tingeke tikhule kuwo ngoba inqubo futhi ingeke ithele mangulube ngeke athele sikhehle sakolo kodwa kokubili kusensimini lefanako kuniselwa ngemanti lafanako nekukhanya kwelilanga lokufanako lolokunye livi lolokunye akusilo livi nalabo bobabili bayalwa bebasolo balwa kusukela enguqukweni yokucala futhi basalwa. Manje angidzingi ukuthi ngibe ngisachubeka naloko. Ngichubeke na. Impela niyathi ukuthi ngikhuluma ngani. Yebo mnumzane. Nako lapho sikhona. Nako lapho ukhona inqubo. Ukuyiphi inqubo na? Ake nicabange nje manje. Kube nanike naphila emuva kuletinye tinsuku ngaphasi kokufuqo kwabaprofeti baNkulunkulu nemavi lapho umako. Nguluphi luhlangothi beungafuna kuba ngakulo emuva lapho na? Yebo ke unekukhetha lokufanako namhla. Lilungiselela kutala livi leliphelele emuva lapho nelivi litela livi mlobokati njenge wesifazane uyingcenye yewesilisa uthethwe kuye ngakho libandla litofanele libe libandla leligcina livi lonke livi leBhayibheli Hayi tinchubo ibebhedesho noma lutho lolwengetwe kulo liyodzingeka libe nguleli ngakacutshwa nalutho lelimsulwa livile leyintombi ntho kunjalo futhi ngetinsuku tekukhanya kwaluda ngesikhathi kuvala libhawodi lelibandla kuphocelela kwaluda langena etinhlungwini kodwa uyaphuma labalungile bayophila ngekukholwa futhi lesi akusiso sidlo senkhosi manje siyathola ukuthi ngaphansi kwetinsuku taJohn Wesley laba netinhlungu futhi kodwa kwabakhona Wesley lotalwako kodwa wendani na wabuyela emva ngco njengoba kwenda make kwase kuthi ngaphansi kwetinsuku temapentecostal bobabe benu nabomake benu baphuma kuleyo nto futhi bayitonza baphumela esitaladini make wakho angakafaki imakheza ashaya leso sikotela lesidzala futhi akhuluma ngempaphathiswa moya longcwele nelugitali loludzite loludzala bebalala ngephandle emizileni yetimoto testaladi bahlale busuku bonke ejele futhi thina sisitashi kakhulu futhi sibuyele ngcosa ngena enhlanganweni futhi satendela thine lenkhukhuma lefanako badonsa abantwana babo bababuyisele ekhathi kuloko labaphuma kuko kube bebangaguquka ethuneni labo bebayoba nemahloni ngani ngiyathi ukuthi lokho kumatima kodwa kuliciniso wena uthi bengicabanga ukuthi bewubathanda abantu uma luthando lungaconzisi pho ungaluveta kanjani luthando na luthando luyaconzisa futhi ngiyalithanda live ngiyalishisekela libandla laNkulunkulu nekubona letincubo leti libophela ngaphansi kwemibhedesho kusuka kubole naNkulunkulu amemetela livi lakhe kuthi liliciniso kepha noko basasolo babambelele kuwo amen loko kuliciniso niyathi ukuthi kuliciniso mina ke thutsathe loko nje kuloku leyo yindlela lelula yekukusho akusiko kuhlatiya kwesiGreek netindo kodwa kuhlatiya nekukhombisa umcondo lobhadlile impela ningakuconza loko lokubili nalokubili kune niyabona na manje siyathi ukuthi loko kuqinisile manje livi lifanele livete umlobokati kodwa le nchubo lenzala ifanele igcine umfanekiso wayo ifanele ivete Esawu lo athengisa ngemafa ebutibulo bakhe naku kufika ngiyakuva ngiyethemba ukuthi anikacabanga ukuthi ngiyahlanya yebo-ke uma ngihlanya ngiyeke leni ngitivela ngikahle ngalendlela ngingcono ngalendlela kunaloko bengingiko ngalelinye indlela ngingahle ngihlanye even ngiyathi ukuthi ngikuphi ngiyathi ukuthi ngime kuphi
it's going to produce a stillborn baby.
Bukani, itodala luswane lolufile. Incubo yebufundisi letohlanganisa onke emahlelo ndzawonye. Kuveta Isawu lotonza Jakobe. Amen. Ngiyethemba ukuthi niyakubona lelitelwe lifile, lihlelo lelifile. Onke ahamba ndzawonye. Oh, makholo elivi. Thobelani umlayeto wami. Ngivene, hayi umlayeto wami. Kodwa umlayeto wakhe lawumemetela ngalokugcilile ukuthi uliciniso. Nifanele nikhethe ndzawana thide. Ningeke nihlale nithule emva kwaloku. Nifanele nitikhethele. Niyakhumbula ngalele linye lilanga endase Westward Hall lapho ngaloko kusa kuloko kudla kwasekuseni ukuthi inkosi yangivumela kanjani ukuthi nginikhombise loyo kolo na. Ukuthi ukhule kanjani wendlula kuLuther, wendlula kuWesley, netishakato nakanjalo njalo, nemahlumela lamancane avela. Lonke libandla limelelwe eluhlangeni lweluhlavu. Kwase ke wehla ngco wayongena kuloyo kolo njengoba kwakunjalo. Futhi kwakukhona lelo khoba lelincane. Libukeka nje impela lifana neluhlavu sibili lwakolo. Uma uphuma futhi ubuke, uma ungamathi kolo wakho, uyothi unakolo lapho. Kodwa likhoba nje. Bese ke uvula lelo khoba, uthole kude kwasakolo lapho nhlobo. Emuva le kukhona lihlumela lelincane lekuphila lelivelako thatha ingilazi bese uyambuka futhi ngesikhathi iPentecost icala iphuma kwakusonzele kakhulu Jesu washo kuMateyu 24:24 uyodukisa bona lalabakhethiwe uma bekungenteka kwakuto kwendani na kwesekela luhlavu ngabe kunjalo na manje sishakade bukani lapha lidlebe alibukeki lifana neluhlavu lolungenile kanjalo nesishakade kodwa kubukeka kufana kakhudlwana nalo nelikhoba lifana kakhulu nalo kodwa kusasolo kungesuye kolo ngumthwali wakolo Aniboni yini ukuthi leyo milayeto uthe nebuhlungu bekutala na? Kodwa kuphila kwasuka kwaphuma khona lapho. Kuthi kuye emlayetweni lolandzelako. Kuphila kwaphuma ngqo kuluda kwangena emlayetweni waWesley. Kwaphuma ngqo emlayetweni waWesley kwangena emlayetweni wemaPentecostal. Manje sekusikhathi futhi kusuka ekhobeni. Yini indaba na? Kukhona imvelo kuso sonke simo. Imemetela ukuthi kuliqiniso. Manje niyabona ukuthi kungani nicabanga ukuthi ngiyahlanya. Mhlawumbe nginjalo. Njengoba ngishito, kodwa kukhona into letsite kimi. Angikwazi kuyivimba. Angizange sengiyibeke lapho. Ayifiki ngekwami kukhetha. NguNkulunkulu futhi uyakuqinisa kufakazela ukuthi kuliqiniso. Ukwenta liqiniso. Akusiko ukuthi kukhona lengimelene ngakho naLuda naWesley emaPentecostal noma emaBaptist noma ngubani. Angiyalutho lengimelene ngalo nemuntu. Leti ncubo ngulokho lengimelene nako. Ngoba live limelene nayo hayi lamadoda. Bukani labaphristi laba nebafundisi basesontweni labahlethi lapha namuhla. Bebangeke babe lapha uma bebalalele ingubo. Kodwa babenesibinzi selive laNkulunkulu futhi baphume futhi balemukele. Hallelujah. Kusho ukuthi dumisani uNkulunkulu wethu. Ungeke kunilimade. Kusho ukuthi akube njalo. Ngiyalikholwa. Ngiyakholwa futhi ngiyathi ukuthi liliqiniso. Liqinisekisiwe ukuthi liliqiniso. Ngalelinye lilanga niyothola. Mhlawumbe isikhathi sesendlulile. Manje bukisisani. Bukisisani. LiBhayibheli lathi umfati walo sewutilungisele ekupheleni kweminyaka. Wathi lungiselela kanjani ukuthi abe ngumkalo? Uthi wendani na? Mhloboni yengubo la embethe na? Livi lakhe lucobo. Beke embethe kulunga kwakhe. Ngiloko ke liqinisile niyabona na? Umbono. Qaphelani sengivala nje manje. Ngifuna kusho lento yinye. Ngaphambi kwekuvala nje ngiloko lokungiholele ukuthi ngisho lokho manje kungu isho kanje inkhosi uma umuntu abengasho lokho ngephandle kwekukubeka ekucabangeni lokungekwakhe bekangaba ngumzenzisi futhi ufanele aye esihogweni ngako kunjalo kube bekangetama ukuthola sicu sebantu bani labakahle njengalaba futhi abadukise ngani bekangaba ngudevele asenyameni yemuntu uNkulunkulu bekangeke amhloniphe nicabanga ukuthi uNkulunkulu Beyangahlonipha Develi noma emanga na ngeke niyabona na kwetha ngetulu kwetinhloko tabo futhi abakutholi udonsela labakhethiwe ngephandle bukani bonke baprofeti eminyakeni ukuthi wabathola kanjani labakhethiwe bukani kuta kwehla ngisho nasenguqukweni njengelibandla leRoma leCatholic lashisela Juan waseArk esigcotsheni ngekuthi ungumthakathikade kunjalo Ngamuva bathola ukuthi bekangesuye bekangilongcwele kusobala benda kwangathi baneluvelo bagubha imitimba yabapristi base bayiphonsa emfuleni kodwa niyathi kodwa lokho akukucadululi etincwadi zintankulunkulu cha babita Patrick longcwele ngaye naye niyabona futhi cishe naye ufana kakhulu nje njengoba nginguye ngako siyaqaphela bukani bantu bakhe bukani indzawo yakhe etulu bukani ukuthi bangakhi lababulawa Bukani kufela lukholo futhi nibone ukuthi bangakhi lowabulawa lapho niyabona akunjalo kodwa kusho kwebantu lokho akukwenzi kube njalo kuloko lokashiwo uNkulunkulu futhi uyakufakazela ukuthi kuliqiniso hlolani tonke into nibambisise kuloko lokuhle manje siyathola manje lapha cishe etinyangeni letimbala letendlulile ngalokunye kusa Ngangihamba ngiphuma endlini kwase kufika umbono futhi ngiphonsela insayeya noma ngubani lapha lobe kade kuyo yonke leminyaka lena futhi asho noma ngasiphi isikhathi inkosi leya ke yangivumela ngisho isho kanje inkosi ngaphandle kwaloko lokwendeka bangakho lowathi ukuthi kuliqiniso phakamisa isandla sakho kunjalo ukhona longakhuluma lokuphambene na kuliqiniso Ningasinaki inhlobo sithunywe. Bukani umlayeto ukuthi ungiwo. Kungiloko ke. Niyabona na, akusiko lokho. Ningamnaki lo mncane, lo nemphandla niyathi umuntu. Ngoba nje sidalwa lesingumuntu nje. Konke futhi nje sonke siyafana. Kodwa bukisisani ukuthi kwentekani. Ngiloko lokukumemetelako ngathathwa manje ngiyathi bantu basho tonke tinhlobo tetinto futhi siyathi ukuthi inkumbi yako akusikahle ngeke ngaphendvula ngaloko lomunye noma lokushiwo nginoma ngimuphi umuntu lomunye ngifanele ngiphendvule loko lengikushoko Ngingasho kuphela ukuthi kuliqiniso yini noma cha. Futhi ngimi lenginesibopho ngako. Hayi lokushiwo ngolomunye umuntu. Ngingeke ngehlulela umuntu. Angithunyelwanga kwehlulela kodwa kushumayela umlayeto. Qaphelani. Ngangitoba na naloko libandla lelitoba ngiko. Futhi ngathathwa ngolomunye lebe ngingamboni. Futhi ngahlaliswa etulu kwangathi indzawo yekuma. Futhi ngeva umculo lomnanzi kwendlula wonke lengake ngawuva. Futhi ngabuka kuda nesicuku sabodzathe labancane. Cishe babukeka kwangathi babe lapha eminyakeni lengemashumi lamabili. Lishumi nesiphohlongo emashumi lamabili. Futhi bonke bebanetinwe leletinze futhi bebagcoke tingubo letehlukene. Luhlobo lwetingubo. Futhi bebamasha nje ngalokuphelele nje ngesitephu nalowo mculo. Ngako konke futhi bahamba besuka ngesencele. Sami bageka kanjena futhi ngababukela futhi ngabuka ke kuthi ngibone ukuthi ngubani lobe kakhuluma nami futhi angikhona ukubona muntu ngase ngiva iband yemculo wekinyukunya ida futhi lapho ngibuka ngale ngesekudla sami ukhuphuka kuda ngalapha kubuya naku kuda emabandla elive nalamanye ngalinye liphethe umjeka walo walapho bekavela khona lenye yetintho nje letibukeka tingcole kwendlula konke lengake ngakubona empilweni yami futhi ngesikhathi libandla laseamerika likhuphuka lalilibi kabi kwendlula konke lengake ngakubona babe losezulwini ulijaji lami Bebagcoke letiketi leti letimpunga leti fetsetelako njengalenye yalamantombatana asebharene kungekho mhlane kuso etulu lapha bakulengise njengesicephu seliphepha lelibukeka lempunga futhi njengakudansa ihula pende letimfisha tinolele letiphunguliwe kubhema bosikiliti nekuntshikitisa lukhalo lapho tiya emculweni wekuthi inyukunya futhi ngathi ngabe lolo libandla lase-United States na naleli phimbo lathi yebo ngilo futhi ngesikhathi bendlula lapho bebakubamba kanjena bese abeka liphepha emva kwawo ngesikhathi asendlula ngacala kukhala ngacabanga nje kuko konke kuthi khandla kwami nako konke lengikwendile nayo yonke into zinebafundisi lesisebenze ndzawonye futhi bazalwane angathi ukuthi ningakholwa kangakanani ngale mibono kodwa iliqiniso kimi bewuhlala njalo ufakazela ukuthi uqinisile ngesikhathi sengibone lokho futhi ngathi ukuthi kwakwendekani inhlitiyo yami kwathi ayephuke kimi ngendeni na ngikugeje kanjani na ngihlela ingqo nalelo live inkhosi futhi bengingakwenda kanjani na ngacabanga kungani unginike umbono esikhathini lesingethisele sendlulile futhi wangibona lapho na ngase ngithi yeboke ngabe batokwehlulelwa na wathi licembu lapawula nalo ngathi ngishumayele livi lelifanako nalalishumayela bosomabhizinisi labangamakristu bebanenzatshana yako ngase ngithi leni na kungani kufanele kube njena na Ngasibona leso sicuku setingwadla sendlula kanjalo yonke tigcoke kanjalo futhi dabitwa ngekuthi libandla lankosatana USA ngavele ngaculeka ngakho ke ngalokuconzile ngeva lo mculo lomnanzi sibili uta futhi futhi naku kuta lo mlobo kathi lomncane lofanako wendlula futhi wathi nguloku lokuphumako noko futhi ngesikhathi endlula ufana ncamashi nalowo lobeka senza wena ukucala ahamba ngestepu semculo welive laNkuluNkulu amasha endlula futhi ngesikhathi ngikubona ngema lapho tandla totimbili tisetulo ngikhala kanjalo lapho sengitsangulukile ngangime kuvulande lomncane wami ngephandle lapho ngibuke ngephandle ngesheya kwensimu ngo yini na utoba ngumlobokati lofanako luhlobo lolufanako lowakhiwe ngeluhlobo lolufanako lwempahla lebeka ngilo endzaweni ecala manje fundzani malakhi wesine futhi nibone ukuthi asikafanele yini kuba nemlayeto etinsukini tekugcina lotho oguculela tinhlitiyo tebantwana tibuyele kubobabi tibuyele emlayetweni wePentecost wasekucaleni live ngelive bana kethu silapha manje leli bandla lifanele ithole sibonakaliso nesibonakaliso salo sekugcina siyathola lapha embhalweni niyabona manje niyabona tinhlungu kubeleka letinkulu letikulomnyaka waseLaodicea yakhathatha libandla labo litalwa kabusha hayi angeke kusaba khona lenye inhlangano noma ngibani uyathi ukuthi sonke isikhathi uma kuphuma umlayeto buta labo somlando emva kokuba umlayeto sewuphumile uphuma inhlangano kuwo Oh, Alexander Campbell, yonke lenye into, Martin Luther, nako konke, benda inhlangano ngawo. Futhi ngalokho ejwayelekile, umlayeto uhamba kuphela cishe iminyaka lemithathu, imvuselelo. Lona bewusolo uhamba iminyaka lelishumi nesihlanu, futhi akugase kube nenhlangano levela kuwo. Leni na, likhoba laba lekugcina, sisekugcinene. Ngiyatibona tinhlungu tekubeleka na, ngiyabona ukuthi yini inzaba na, insali nje itokhishwa, insali nje itokhishwa. Futhi kungako ngikhala, futhi ngifoselela, futhi ngifuca, futhi ngibeka eceleni wonke umusa wemuntu emhlabeni, futhi ngifumane umusa kuNkulunkulu. Futhi nje ngichubekela embili evini lakhe, lisebuhlungwini ngileyo inzaba, litodala, lifanele lente kukhetha kwalo, umbhalo wesandla uselubonzene. Sibona umhlaba sewuvele nje ulungele kuhamba kunjalo futhi sibona libandla libole kakhulu lelithi alilungele kuhamba netinhlungu tekubeleka kuko konke kwako kuko kokubili live nelibandla futhi sekuthi akube khona umhlaba nomusha lotalwako nelibandla lelisha lelitalwako futhi siye kulo kwendelwe sikhathi seminyaka lengkulungwane siyakwazi lokho bukani uNkulunkulu ulinika futhi lalelisisani lokhu ndobese ke sengiyavala sibonakaliso salo sekugcina umlayeto walo wekugcina sibonakaliso salo sekugcina sibonakaliso salo sekugcina ukuthi lifanele lingene esimeni njengoba lalinjalo ekuqaleni live libandla ukani ukuthi lalinjani ekuqaleni yonke leyo minyaka ngaphandle kusukela kumalakhi kude kube nguJesu libukeni yonke leminyaka manje libukeni konke emuva lapho lokonakala labangena kuko ukani umhlaba ukuthi wawunjani sikhathi ngasinye njengasethinsuku intanowa kanjalo njalo utofanele ube seluhlobeni lolufanako lemfanekiso ukuthi siyakubona lokho njengoba kwakunjalo emihleni yaNowa sibona tonke letintho leti tikwenta iphethini nje ngako ke sithola sibonakaliso sinye sekugcina kuLuka sahluko selishumi nesikhombisa livesi lemashumi lamabili nesiphohlongo Jesu wathi njengoba kwakunjalo etinsuku intaseSodoma kuyoba njalo ekubiyeni kwendvodzana yemuntu ngoba njengoba kwakunjalo eSodoma niyabona manje Jesu wafundza leli Bhayibheli lelifanako Genesis lofanako lesimfundzako manje lokusonzele ningakugeje libhayibheli lelifanako lesilifundzako Jesu walifunda futhi wathi ebandleni lakhe bukani emuva futhi nibone uma tinsuku taseSodoma tibuya futhi bantu labaphendukethele emadoda alahlekelwa kwawo kwemvelo bukani butabani kuthi banza kanjani emhlabeni wonke namuhla ephephandzabeni khona madute nje ngibongena ehovisi lami futhi nifunde letincwadi letivela kubomake ngebafana babo nebutabani buyanza ngiyacabanga bungemaphesenti langemashumi lamabili noma emashumi lamathathu eCalifornia yodwa ngale kulomnyaka lophelile lesikhulu sicuku se ngisho sebantu bahulumende ufakazile ukuthi batitabani nine madoda awulumende niyakwazi lokho liphepha bhuku lenu ngilifundzile nasetintweni letehlukene lendekile
Witnesses that the message that is done for.
Umani, ngiyakuthonza lokungiko kwembhalo. Ngiloko impela uNkulunkulu lathi kuyokwenteka. Akuthi loyo lokhuluma ngelulwimi akakhulekele nekuthi ahumushe. Loko kuba liqiniso. Nginitshele liqiniso, ngakho ke uNkulunkulu ulapha, aliqinisa, liqiniso, loko kuliqiniso. Manje bukani, wawuyini lo mlayeto wokugcina Jesu la usho na? Njengoba kwakunjalo ensuku intase Sodoma. Manje bukisisani ngaphambi nje kokuthi livele betive lishiswe umlilo. Manje tamani kuconza, kwendekani na? Kwakunesicuku sebantu emalunga elibandla lelisivuvu njengalothi nelicembu lakhe endasi eSodoma. Kwakukhona lomunye umuntu lobesavele aphumile kulo, bekangekho kulo kwekucala nje. Lo kwakungu-Abrahama, loyo lobekane sethembiso sendvodzana letako. Niyaconza na? Kanini amen. Kulungile. Futhi manje ngaphambi nje kokuthi sicongo sembhubhiso sifike, uNkulunkulu wabonakala ku-Abrahama ngetimo letinene. Kodwa kulesikhathi lesi ubonakala njengemuntu, bekangumuntu, futhi uthi kuNkulunkulu. Manje wena uthi kwakungesuye umuntu, kwakunguNkulunkulu, akumuntu. Abrahama wambita ngokuthi ngu-Elohim, kwakungumuntu. Uthi bukani, wahlala phansi, umhlane wakhe ufulathele lithende, wase uthi, uphi Sara umkakho na? Wathi usethendene emva kwakho. Wathi ngitokuvakashela ngokwesikhathi sekuphila. Kuthi ngikwendele sethembiso. NaSara wahleka wase uthi, uhlekeleni Sara na? Niyabona na? Manje ngiloko lokwakwenteka ngalolo suku. Kukhombisa nje sibonakaliso sekugcina. Abrahama lasibona. Licembu lelikhethiwe ladonselwa ngephandle lasuswa eSodoma. Manje ningaphuthelwa ngolo mfanekiso noma ngabe yini leni yentaba. Leli cembu lebelidonselwe ngephandle lelalingekho eSodoma kwekucala nje. Kodwa letimbili taleti ngelosi tewuka tayongena eSodoma. Futhi ngesikhathi setifika endasi lapho sithola Lothi. Futhi yamthola asesimeni sekuhlubuka. Yonke titabane netimphendvuketele. Niyayati lendzaba. Kodwa ikhona inye leyahlala na-Abraham. Yayingu Elohim. Kashumayela livi endasi lapho. Kushumayela le livi tabashaya babathi mbumbutse. Futhi abakhonanga ukuthola umnyango. Ngiloko ke lekungiko namuhla. Kodwa leyo leyayinaleli cembu leladonselwa ngephandle. Yenda ummangaliso emvi kwa-Abraham. Kukhombisa ukuthi yayingubani. Futhi yayina Abraham. Yathi uhlekeleni Sara na? Mayelana nalomntwana. Futhi Sara waphuma futhi wathi akahleki yena. Futhi yathi kodwa uhlekile. Futhi yayitombulala khona lapho kube bekangesiyo ingxenye ya-Abraham. Kanjalo naNkulunkulu bekade osibulala kube besingesiyo ingxenye yaKristu. Sihawusa Kristu sonke sisibambe ndzawonye. Sine bangabati netimphendvuketelo evini. Kodwa caphelani, caphelani kuthi kwendekani. Jesu uyajika futhi manje, futhi uthi, njengoba kwakunjalo ensuku intalodwa, kuyoba njalo ngesikhathi sekugcina, lapho indvodzana yemuntu icala kutembula yona. Niyabona na, indvodzana yemuntu sonke sikhathi eBhayibhelini ngumprofeti. Niyabona na, weta ngemagama lamathathu, indvodzana, indvodzana yemuntu, indvodzana yaNkulunkulu. Indvodzana yaDavide, niyabona na? Futhi washo ligama lakhe, indvodzana yemuntu, ngoba lowo ngumsebenti lewendile, wemprofeti, umboni. Wathi etinsukwini njengoba kwakunjalo kuNowa, ngesikhathi indvodzana yemuntu icala kutembula yona, leso kuyoba sikhathi sekugcina. Manje, asesicabange nje umzuzu nje. Awukase umhlaba ube nesithunywa emhlabeni, sibe nabofini, bosanki, bomuti, bofini, Knox, Calvin, kanjalo njalo, umhlaba wonke jikelele, lithunywa ebandleni kuletinhlungu tekubeleka. Kodwa asikake sibe nemuntu lophuma nemlayeto womhlaba wonke kute kube ngulolu suku, ligama lakhe ligcina nga-HAM, A-B-R-A-H-A-M, A, lekutinhlavu letisithupha, A-B-R-A-H-A-M-A. Inhlavu letisikhombisa. Sinaye namuhla lothiwa ngu-G-R-A-H-A-M. Inhlavu letisithupha. Nesithupha inombolo yelive. Lusuku lendalo. Lake laba nini live nemuntu endasi kulo manje. Ashumayela phansi kucosmos. Endasi lapho emhlabeni. Endasi lapho abitela abantu ngephandle. Phendvukani, phendvukani. Nibhubhe noma niphume kulo. Kude kube ngulomnyaka na. G-R-A-H-A-M. Bukani kuthi wendani ashumayela livi. Aphumbuthekisa labangephandle abida. Kumane sithunywa lesivela kuNkulunkulu. Yes, wathi lokho kuyokwendeka lapho nje indodana yemuntu itothe mbula yona. Manje lokho kukuphi lokho na? Ngephandle lapho etimisweni telibandla umhlaba futhi bacala kumdonza umuntu ngako.
But remember, there was a group also that was a spiritual group, the Jacob group, not the Esau group, is a Jacob group, was looking for the son that wasn't in that Babylon, and they received a messenger.
Kodwa khumbulani, kwakukhona licembu futhi lelalilicembu lamoya, licembu la Jakobe, hayi licembu la Esau. Kukhona licembu la Jakobe lebelifuna indvodzana, lelo lalingekho eBhabhiloni futhi bemukela sithunyo. Niyaconza na?
Abraham,
A-B-R-A-H-A-M-A. Bemukela sithunywa naleso sithunywa yini leya yinkulu into legcamile lesiyendile ukukhombisa ukuthi kwakusesikhathini sekugcina na sahlola imicabango lowawusemcondweni wa Sarah uthi Jesu indodzana yaNkulunkulu lendiwa inyama ukukhombisa ukuthi umoya waNkulunkulu uyobuya wehlele kulelo cembu lelikhethiwe lelincane ngesikhathi sekugcina uthi itothe mbula yona ngendlela lefanako.
First pains. Oh brother.
Dinsungu tekubeleka. Oh mnakethu. Sitha utame ukuconza. Dama gamatima. Vulanti inhliziyo yenu umzuzu nje. Bukani kuKristu. Lo uNkulunkulu lofanako ukhona lapha manje. Lo lofanako wethembisa letinto leti. Uthi uma athethembisa unemandla impela ekudenda. Asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje. Ngifuna nje nicabange ngesizotha.
Father, it's in your hands now.
Babe, kusetandleni takho manje. Ngende konke lengingakwenda. Ngikhulekela ukuthi utobasitha abantu ukuthi baconze. Imbewu seyihlanyelwe, thela emandi, umoya etikwayo Nkosi. Uthi uyiniselele inkathimulo yakho. Uma ngende liphutha Nkosi. Bengingakaconzi kulenda. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi utolihumusha kahle entinhlitweni tabo. Kude babone futhi baconze. Siphe kona Nkosi. Egameni la Jesu ngiyakhuleka. Amen.
Lord bless you.
Ngiyanithanza lo Nkulunkulu loshumayelele livi leli. Lo Nkulunkulu lobophelelekile ngaleli livi. Mina ngibopheleleke kuphela kulisho. Nguye lotoliphilisa. Loyo Nkulunkulu lofanako ulapha. Manje bangakhi khona lapho lonesidzingo na. Phamsa sanda sakho. Ngabe wethembisa kudenda letinto leti etinsukwini tekugcina na? Manje ngibukene. Manje kunjengaPetro naJohane labathi sibuke. Kungathi niyabona na? Wamtshela. Manje bukani ngalapha. Manje ngiyacela ningayaluki lesi impela si ngiyetama yonke inhliziyo yami ngekhathi kwami. Soniphani ngekuthi thoba sibili. Niyabona na? Ngamunye wenu umoya uma ninyakada kusobala ningumuntu ngamunye. Ngitama kubamba kukholwa kwebantu. Wesifazane lomncane wendlula wase uthinza sembatho sakhe. Waphuma wase uhlala phansi. Jesu wamtshela ukuthi yayini inkathato yakhe. Futhi waphiliswa. Futhi manje wethembisa kukwenda lokho futhi. Indvodzana yemuntu iyothe mbula yona lucobo njengoba yenda eSodoma. Live likuleso simo. Libandla likuleso simo. Manje ngabe uNkulunkulu uligcinile livi lakhe na? Bonani uma aligcinile noma cha. Oh, sibe netibonakaliso kugcuma. Ukhuluma ngetilimi, siprofeto, kanjalo njalo. Kodwa lenzani kukhona lesinye sibonakaliso. Oh, sinalokunengi kulungisa kwenyama. Loko nje kwenda lolokungiko sibili kukhanye. Noma ngiliphi idola mbumbulu lifanele lente lelelingilo sibili likhanye. Manje khulekani, kholwani nje nginiphosela insayeya ukuthi nikwente lokho. Bukani futhi nikholwe lelengitshele kona. Bangakhi laba kukholwa kwaloku ukuthi kuleqiniso na. Khathali kuthi ungubani kuthi ukuphi. Ngitho vele nje wonke umuntu ekhathi lapha ngekwathi kwami kuthi hamba imbamba ngaphandle kwaBilly Dauch nemkakhe labahlethi khona laphaya ngekubathi kwami. Ngicabanga ukuthi ngiyamati lo mshumayeli omncane lapha waseJalimane lohlethi laphaya kuthi umnakethu nebantu lababili noma labathathu labahlethi khona lapho. Nomunye emuva ngale etethameleni bukani emuva le ngiliphosela insayeya kuthi nikholwe kuthi lele nginitshele kona kuliciniso. Kuthiwani-ke mayelana naleyo ngelosi yenkosi yehla emfuleni ngaleya eminyakeni lengamashumi lamathathu nakuthathu lendlula futhi yenda lokuphawula lokhu ngathi kanjani na. Nemelusi wami Lucobo wemabhaptisi wangicosha ebandleni wathi ube neliphupho lelesabisako Bhili. Ngathi liphupho lelesabisako lutho Dokotela Davis, nguleyo ndlela wena indlela lothatha ngayo ungavele uthathe ngisho naleli khadi lami lenhlanganyelo. Bengathi kuthi bekutoba khona lomunye enzawana thite lobekade olikholwa uNkulunkulu bekangeke athumele umlayeto ngaphandle uma kukhona labatoyemukela. Oh, impela ngesikhathi ngiya embili ngikhulekela labagulako bekukahle kakhulu, kodwa ngesikhathi ngicala kunitshela liciniso lolibi lapho-ke sekwehlukile. Benifanele nadi wonke umlayeto bewungaleyo ndlela. Yesu ubeka kahle kakhulu ngesikhathi ayongena endlini ngikukhondela futhi waphilisa abantu nayo yonke into, kodwa ngesikhathi ahlala phansi ngalelinye lilanga wase uthi mina nababe wami simunye. Oh, loko kwakwenda. Uma ningadli inyama yendodana yemuntu futhi ninathe ingadi yayo nithe kuphila kini. Akakuchazanga, bekafuna kubona ukuthi ngubani lotokuma ngakuye. Kunjalo licabangani sicuku sinabo dokotela netindvo sithi lo muntu uyi leni usinathe ingadi yebantu sidle inyama yakhe sinathe nengadi yakhe. Akazange akuchaze, akazange akuchaze. Kodwa noma kunjalo lelo livi lalibambelele kulabo baphostoli. Bebangenandzaba, bebangaliconzi, balikholwa noma kunjalo. Niyabona na? Bathi ngoba bebayibonile imisebenzi yaNkulunkulu, futhi bathi kuthi kwakungiyo, wathi ngiyo lefakaza ngami. Nangu wesilisa, wesifazane lohlethi khona lapha, aphakamise isandla sakhe. Manje ngangibida ngeluhlanya uma nifisa, kodwa leyo nsika yemlilo lefanako leyahola abantwana baka-Israyeli ehlane isethu kwalowo wesifazane ngco. Manje khumbulani, Jesu wathi kusesikhashana nje live lingeke lisangibona, noko nine nitongibona ngivela kuNkulunkulu, ngiya kuNkulunkulu. Emva kwekufa kwakhe kungcwatshwa, watshela emaJuda wathi bekangulelo thwala lelalisehlane, bekanguleyo nsika yemlilo, nginguye lenginguye. Bekungubani nginguye leyo nsika yemlilo kuleso sihlahla lesivuthako? Ngabe kunjalo na? Futhi wendiwa inyama futhi wakha emkhathini wethu, wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu kude abuye ngesimo samoya longcwele. Kuthi nangu lapha unathi namuhla, lithombe tesayensi tithwetshuliwe tayo, nangu lapha akhona kufakazela kwendlula noma ngusiphi isithombe sesayensi noma yini. Ulapha kukufakazela ngoba inguye. Mine indodzana yemuntu ngiyokwembulwa kulolu suku. Manje nango lapho ngiyibuke ngqo. Wena uthi uyayibona, Yohane wayibona naye, kodwa bonke labanye abazange. Bukani kukufakazela manje. Lo wesifazane usihambi kimi, angaze ngimbone empilweni yami, kodwa unaloku thithe lokungalungi etithweni takhe lakukhulekelako. Ngabe kunjalo Dzatse? Ubenekuhlindwa kuso leyo indoda yakho lehlethi eceleni kwakho. Awusuye walapha, uwaseCalifornia. Ligama lakho nguRoland. Inkathato yesisu sakho seyiphelile nayo mnumzane. Bewunenkathato yesisu bewungenayo na? Yebo-ke, konke sekuphelile, umlende wakho sewuphilisiwe. Ngalolo suku indodana yemuntu lapha lohlethi khona emuva kwendlula lapha kunendoda, indoda leli khalathi, kukhona lokungalungi emehlweni ayo. Iyi, yebo, yona umsebenzi wayo lewendako yenda lokuthite mayelana nemoto, ipholisha timoto, umpholishi wetimoto. Kunjalo emehlo akho aya ngokuba mabi, usanza kukholwa nje. Awukake na? Into letsite lesimanga impela yentekile kuwe. Ligama lakho lekucala ungiFred. Kunjalo ligama lakho lekugcina ungikhon. Kunjalo sewuyakholwa manje, emehlo akho angeke asaphinze akuhlupheke. Angizange sengiyibone le ndvodza empilweni yami.
Man right back behind there.
Le ndvodza le emuva ngemuva kwalapho. Ayisiyo yalapha futhi yase California. Ine licolo lelibi numzane Owens. Nguwe loyo. Inkosi Jesu iyakusindzisa.
I never seen the man in my life. Know nothing about him. I'm just following that light as it goes. If you can believe, all things are possible to them that believe.
Angizange sengibone le ndvodza empilweni yami. Angathi lutho ngayo. Ngilandzela nje loko kukhanya lapho kusahamba. Uma ningakholwa, donke tindwo tingenteka kulabo labakholwako. Umfolo omncane lohleti lapha unelichubu ufake etibuko nesudu lempumu. Fred, uNkulunkulu uyakuphilisa uma ukukholwa. Utokwemukela na? Ulungile. Angaze ngimbone empilweni yami. Nkosikati Holden lohleti lapha yaku usuka kuye. Uguliswa inkinga yeliso. Angimathi lowesifazane. Angaze ngimbone empilweni yami. Kodwa lelo liciniso. Niyabona na? Uma ningakholwa. Ukhalelani sisi? Unekugula kwemizwa, kucinana kwesifuba, inkathathu yenhlitiyo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokuphilisa na? Lohlethe ekugcineni kwalesitulo lapho. Uma ukholwa ngenhlitiyo yakho yonke, Jesu Kristu utokusinzisa. Konke lokho kugula kwemizwa kutosuka kuwe. Utivela kwangathi sewubuyele esimeni sakho lesifanele. Devela ucambe emanga kuwe. Uyakwemukela na? Manje phakamisa sandla sakho uthi ngitokwemukela ke kulungile sekuphelile yini leli bandla leli lendlula etinhlungwini tekubeleka ningetenenda kukhetha kwenu manje ebukhoneni bakhe na nginikhombise lona impela livi loko lathi uyokwenda uyafunisisa kulesakhiwo buta noma ngibani loke wathinteka noma kwakhuluma naye noma bekuyini uthi nibone ukuthi ngake ngababona yini ngabathi noma ngabe yini ngabo ngicabanga ukuthi umuntu abengenda loko na loko akunakwenteka nhlobo kuthi loko kwenteke yebo ke kuyini na indvodzana yemuntu livi laNkulunkulu likhalipha kunenkemba lesika ngetinhlango sitotimbili lihlola umoya timfihlo tetinsitiyo njengoba impela nje lalinjalo ngesikhathi lendiwa inyama lapha emhlabeni indvodzaneni yaNkulunkulu manje seliyembulwa indvodzana yaNkulunkulu njengoba itele kubita umlobokati aphume kuleyo ngcubo kumani kuyo nitehlukanise kusho uNkulunkulu ningathinzi lokungcolile kwabo naNkulunkulu utonemukela
If you are, stand up to your feet and say, I will, by God's grace, accept it right now for everything that's in me.
Senikulungele kunikela yonke impilo yenu kuNkulunkulu na. Uma ninjalo, sukumani nime ngetinyawo tenu. Nithi ngitokwenda ngemusa kaNkulunkulu. Ngilemukela khona manje. Ngako konke lokhu kimi.
Hallelujah!
Hallelujah! Akabonge uNkulunkulu. Niyamkhola na? Ngako ke phakamisani tandla tenu futhi nikhuleke kanye nami. Vumani emaphutha enu, inhlungu tekubeleka. Umatima kufa kodwa fanini khona manje. Fanini phumani ekungakholwini kwenu. Luchobo, phumani kuko. Leli livi laNkulunkulu lelibonakalisiwe njengoba nje lalinjalo ngesikhathi Jesu efika emhlabeni. NguJesu Kristu futhi emkhathini wenu afakazelwe. Abrahama wemukela indvodzana masinyane, indvodzana yesethembiso, emva kokuba lokho sekwendekile. Na Jesu yeta futhi, lo ngumoya wakhe, usondzele kakhulu emhlabeni, usondzele kakhulu ekubuyeni, kuthi sewulungele kunemukela, uma nikulungele kumemukela yena. Manje phakamisani tandla tenu futhi nikhuleke kanye nami. Nkosi uNkulunkulu, akuthi bonke bapristi babambelele e-altari, bantu abakhale kakhulu, kwangathi insika yemlilo nensika yelifu ihambe ingene kubantu namuhla, kuthi ibasangulukise Nkosi, kuthi baconze bukhona baNkulunkulu lonemandla nalophilako. Ziphe kona Nkosi, bemukele, ngikhuleka lo mkhuleko walo nalo wabo, egameni la Jesu Kristu. Walisa ngamunye ngamoya loyingcwele, longenawo umoya loyingcwele. Nkosi, kwangathi imvuselelo yalomkhankaso lomhlangano ingabhoboka khona manje, ibe inkulu kuthululwa lokunemandla kwamoya loyingcwele. Kwangathi labagulako bangaphiliswa timbumbuze tibone tishosha tihambe kwangathi kuti bonakalisa kwaNkulunkulu ophilako kungalethwa ebukhoneni balabantu njengoba bekunjalo kulenzambama futhi kwangathi bantu bangakwemukela egameni la Jesu Kristu ngiyakucela.
Raise your hands and give him praise and receive what you ask for.
Phakamisani tandla tenu manje futhi nimnikele udumo futhi nikwemukele lenikucelile.